unayo into ongashumela ngayo na kanjani ngomfowethu Bhila lapho mfowethu Bhila unawo umlayezo wokuluba ubusuku na ngithe nje ukusha yizwi kancane bengise neminye minye imibuzo namanje uma bengazange uma umunye walaba bafowethu bengathatha futhi yashumele ngizojabula manje ningakuthumi lena akusiyo lokhu nje ngezinye izindwangu zomkhuleko ziye Afrika konke lokhu kuzosikwa kube yizindwangu zomkhuleko futhi bebefuna ngikhulekele phezu kwayo phandle lapha kulobu busuku kanye nezinye izimvilophu ezigcwele futhi ngicabanga ukuthi nje sizonikela konke lokhu enkosini konke lokhu kuzosikwa ukuba kuhambe phambi kwami kuya eAfrika. Manje niyazi ukuthi zingaki izindwangu zomkhuleko ezokwenziwa uma isibankulu kangako ngayinye izinkulungwane zazo. Futhi Fred waletha amakhulu ayisikhombisa ngoluyiso kwevilophini encane ethi yayibe ngako futhi ningazibonela ukuthi lokho izokwenza ezingaki lena. Ngakho si kancanyana nje ngani sizokhulekela phezu kwayo. Manje ngithe ukusha izwi kancane kodwa ngithe ngizobuya ukuba ngiphendule eminye yale mibuzo ngakho konke bengingakwenza. Futhi manje njalo uma kufika lezi zimvuselelo iqala ukugovuza okuncane. Futhi ngifuna ngicabange ukuthi mhlawumbe lokhu bekuzothi nje ngisho ukuchezukelana nebandla neyazi ngoba ngezinye izikhathi into ethize ngahle kuba ishiwo ibandla elingayikondanga futhi bakunika ithuba lokubhala umbuzo wakho ngomanje ngizoninika leyo nginayo bese kuthi-ke uma nina noma yini enjengawo anizi ukudingeka ukuba niwubhale.
And then one of them is please explain Romans 7:25.
Kuma njenge umunye wayo uthi ngicela ukuthanda ngoba seRoma besikhombisa amashumi amabili nenhlalo ulandelayo uthe umuntu angaphila sondele kakhulu kuNkulunkulu ngangokuthi akunanga siyoba njani kuvukeni na.
Brother Branham, what must a person do?
Kuthi Branham umuntu fanele enzeni uma belandele zonke iziyalo zifundisile bese kuthi ke umemukela kanjani umoya ongcwele na? Ngicela ukuchaza amaHebheru 2 isine bese kuqhathanisa namaHebheru 10 amashumi amabili nesithupha. Futhi kuchaza ukuthini ukuthi ukumiselwa ngaphambili ngaphambi kokusekela kwezwe? Futhi ukuphi eBhayibhelini ungathola into enjengaleyo na? No, tenewethu makhabo leso yisicelo somkhuleko. Manje lowo imibuzo yethu esinayo kulobu busuku. Uma ninomunye ngenkathi sisenokokwandulelisa kuncane nje lapha awu wenyuseni futhi nje sizozama. Manje uma ukhona umbuzo engqondweni yebandla mayelana nanoma yini esinayo ngani sizothanda nje ukuba sikwazi ukunisiza ngakho konke sikwaziyo ukuthi kanjani niyabo. Kufanele ngifune nikhumbule njalo ukuthi lokho engikushoyo lapha ngisho ukuthi lokho kuyiqiniso eligcizelelwe nayo yonke into kungokwedlula konke ngikwazi ukuthi kuyiqiniso eligcizelelwe lakho ngingaba nephutha njengani noma yimuphi nje osazofa. Kodwa nje ngimfowethu Jackson nje ngizame ukuchaza ngendlela ngicabanga ukuthi ilungile yabo indlela engikubona ngayo futhi Mike eBhayibhelini nje futhi ngidalisha lezi zinto ngikuthathi nje indaweni yodwa ngibuyele emuva futhi ngikukhiphele kuGenesis futhi ngikukhiphele esambulweni kuqonde ngqo eBhayibhelini. Bese kuthi-ke wawungaletha ngisho nodaba uledlulise kodwa uma lungavumelananga nawo wonke phakathi lapho wonke umbhalo khona-ke kwakuba ngokungesikho noma kanjani uma wawukulethe noma kuphi kwakufanele kulingane nayo yonke eminye imibhalo niyabo. Nawo wonke umbhalo uzolingana khaxa uma ubekwe ndawonye ngokufanele uma kuvana nomdalo oyintidane nje wokubuyisela endaweni yazo zonke izicucu zamapulango ezizahwe ngokugwegwesa. Futhi angiqondile ukuma ngisho iphutha khona-ke uNkulunkulu ngithithelele umbhalo uyinto efanisa nomdlalo oyintidane wokubuyisela endaweni yazo zonke izicucu zamapulango ezizahwe ngokugwegwesa niyabo. Lokho konke kubhidlikile kwase nje kuxutshaniswa ebhokisini futhi kuthatha umoya ongcwele ukuhlanganisa lokho niyabo futhi singeke sakwenza. Manje akukho zihumusha ezihlukene ezingamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha nesishiyagalolunye kuwo ngoba iBhayibheli lathi umbhalo uchasiswa ngumuntu ngokwakhe kungendlela obhalwe ngayo nje siwukholwa ukuthi nje uyi ngiyabonga futhi Pat kungendlela nje obhalwe ngayo eBhayibhelini leyo ndlela sifanele siwuthathe ngayo kanjani. Ngakho uma sizama ukwenza usho into ethize lapha awu ungeke usho into efanayo ngapha ke niyabo uma uma sibeka ufanele wenze umbhalo uziphendulele wona lapha uziphendulele wona lapha uziphendulele wona lapha nje ngamunye uyongena endaweni yawo ngo ukuwenza wonke wenele khaxa. Futhi manje ngicabanga ukuthi mhlawumbe bengizokhuluma futhi ngisho ukuthi bengikathanda kulobo busuku sibonile inkanyezi yakhe kwalisempumalanga futhi size ukukhuleka kuye kodwa nje anginalo iphimbo elenele bese kuthi ke ukwenza lokho. Ngazokushisa futhi lapha ngobusuku futhi ngaphuma futhi ngangishisa kakhulu ngenkathi ngingena emotweni ngavele ngashiwo ngakhona impela nje ngehlisa ifastela ngase ngiye ekhaya. Awu ngicabanga ukuthi lokho kwakungobusuku bangolwesine noma olwesihlanu ngabo impela ubusuku belandelayo ngaqala ukuthola usuku ngaqala ukuthi ngishe izwi kancane uhlobo lwe hoyi ngangiguli akukho mkhudlane akukho kugula akukho kugodola kodwa nje kufana fana nobuhlungu basempinjeni emphinjeni wakho nje ngokukhuluma nokulimaza ngokushumayela kanzima kwaseke kubanda. Kodwa kuzolunga kolunye usuku noma ezimbili mhlawumbe ke sonto ngingahle ngehle ukuzosiza umfowethu futhi emva kokuba eseqeda ukushumayela ngizohamba ngihlelisisa futhi ngibone ukuthi yini engisele bese kuthi ke bese kuthi ke ngifuna lonke ibandla ukuba lemukele umoya ongcwele manje umalokazana wakwami uhlezi lapha hayi ngoba engumalokazana wakwami hayi ngoba yilapha ungomunye wamantombazana nomoya omuhle kwedlula wonke engaziyo ngawo uyintombazana enhle kakhulu loyise. Futhi uphuma izindweni ezinkulu kwimuva lakhe lapho adengeka ukuba aphume emndenini owawungamkhonzi uNkulunkulu kanjalo njalo. Ngiyamdabukela umntwana wadengeka kakhulu kanjalo futhi manje ufuna umoya ongcwele futhi uzile ukudla kwaze kwaba nzima ukuba sukume ezile ukudla futhi ekhulekela umoya ongcwele. Udadewethu Dolores wathi Bill ngenkathi ibandla lali amandla ayesebandleni wathi ngezwa nje sengathi ngingasuka ngindize wase kuthi ke wonke umuntu umoya ongcwele uqala ukwehlela phezu kwabantu wathi ngavele ngahlala lapho nje ngase ngiqalaza niyabo awu niyabo nalowo mbuzo phakathi lapho kulobo busuku ngalokho. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho mhlawumbe kungahle kulisize ibandla ukuba kuba limukele futhi manje ngifuna ukuthatha umhlangano omkhuleko wangolwesithathu busuku futhi ngiwephule ube yinto enjengaleyo kodwa ngifuna ukuqiniseka ukuthi ibandla liyaziqondisisa lezi zinto niyabo ngaphambi. Ngingayikhuluma nje kudokotela lapha ngesonto ngabuya ngemuva kwendlu yokukhonzela lapha ngemuva lapha kuyingemuva lendlu yokukhonzela wayengudokotela wezokwelapha wayekade eshayela isuka le kukuphi lapho ikomkhulu le-Assemblies of God likhona manje na Springfield eMissouri ukwethamela umhlangano. Wayesethi futhi Branham manje lokho kuvela kwikomkhulu le-Assemblies wayesethi yonke impilo yami bengimangala ngalokho wathi kungokokuqala kuba ngize ngikuxazulule empilweni yami wathi bana nami emuva lapho ekamelweni ehlezi udokotela wezokulapha futhi ngakho mfowethu Mesia nomfowethu Jean Gold emuva lapho neziqophi njengamanje mfowethu Mesia uthe uthole ukuhle kwedlula konke emhlanganeni lapho isichaze khona lokho ngenkathi lowo moyo ongcwele ungena emhlanganeni wase uzicaza wona uNkulunkulu ezahlukanise yena uqobo phakathi kwabantu bakhe awu yilokho-ke okwenzayo. Bese kuthi ke uma abantu bakaNkulunkulu beqala ukuba babuye babuthane ndawonye kukhona ubunye kukhona amandla nabo futhi zonke izikhathi nxa abantu bakaNkulunkulu bebuthane ndawonye ngokuphelele ngikhona ukuthi ukuvuka kuyokwenzeka-ke kuyoba khona isikhathi sokuhlwithwa lapho umoya ongcwele uqala ukukubutha kuyoba sengcosaneni ngesibalo kusobala kodwa kuyoba khona kubuthane okukhulu.
These prayer clauses sent
manje lezi zindwangu zomkhuleko ethunyelayo i-voice of healing ngikhona masinyane ukuqala konyaka uma inkosi ivuma ngiye eKingston eJamaica ngingena eHaiti futhi ukusuka lapho umongameli waseHaiti ungithumelele isimemo nawo wonke umbutho wezempi ukuvikela nabo kuvukelana lapho. Futhi kuyikho ufuna size nalolu hlobo lenkonzo kungukuthi wayekade ezwile ekade engale eseniyoni ngonyaka odlule ngenkathi sasilapho wathi wacabanga ukuthi leyo kwakuyiyonanto kuphela eyayingasindisa izwe lakhe niyabo. Manje uma nginomngane ukatheleka uhlezi lapha angikusho lokhu kube ukuthuka kumbe noma yini ngikuqondile ngaleyo ndlela kodwa ibandla likatheleka lizama ukudla iheighti nyabo nento kuphela ezoyisindisa kuzoba iprotestane lizamazamisa ivuselelo khona manje nyabo futhi kwakukuhle ngempela futhi ngiyakuthokozela futhi ngakho ngamtshela ngiviki likakhisimuzi nezinsuku ezimbalwa ezizayo manje emva kokusasa sizohamba sithi ukuzila ukudla futhi sikhuleka futhi sibone ukuthi yiyiphi indlela enkosi ezosiholela kuyo bese kuthi iningizimi melika bese kuthi ke ngizizwela impela ngiholeleka ekutheni ngiye eNorway impela nje ngiholeleka ekutheni ngiye eNorway ngalonyaka bese ke kuba iAfrika nayo nalokhu kuzosikwa kube imidweshu emincane bese kuthunyelwa eAfrika ngaphambi komhlangano kanjalo ke abantu abaningi niyawuthola umqondo ojwayelekile ukuthi bangaki abantu ababiza izindwangu zomkhuleko manje uma uzwa ukuthi uyeza Niyabonje uthola ukuxhumana futhi ngakho lezi izindwangu ezincane ezisikiwe nazo futhi zilungele ukuthungela kubantu abehlukene ngakho ndawonye naleli bandla elikhulu likaNkulunkulu ophilayo asikhothamisa amakhanda ethu kumzuzwana nje manje futhi ngabonye wenu ngendlela engeyakho ukhulekele ukuba uNkulunkulu agcobe lezi zindwangu
Now first I quote the scripture.
Manje kuqala ngicabula umbhalo othi bathatha emzimbeni kaPaul amaduku noma izindwangu base bezibeka phezulu kwabagulayo nemimo emibi yaphuma kubantu nezinhlupheko futhi baphiliswa.
Lord upon this little desk that's been sitting here. Kozi
phezulu kwaleli desk elincane libekwe lapha yonke leminyaka nokuthi usibusise kakhulu kanjani futhi iEvangeli njalo njalo liwele lokhu ne kuba leli desk elincane kuphela belingaba namehlo noma likwazi ukukhuluma belingaxoxa ngamakhulu zimangaliso ezinkulu ezenziwe khona lapha phambi kwalo
crippled, lame, blind, cancer-ridden.
Abakhubazekile izinyonga ezimpumputhe abagogobaliswe ngumdlavuza namandla kaNkulunkulu ophilayo azisiwe kulesi sakhiwe sincane futhi baba Nkulunkulu siyakubonga nje ngazo zonke lezi zinto.
And now the church has assembled together tonight.
Kulumanje ibandla libuthane ndawonye kulobo busuku ukukhonza wena. Sizele ukuphendula imibuzo obuziwe kungubuqotho nezinhliziyo zabantu ukuthi lezi zinto ziyabadide engqondweni yabo. Futhi siyaqonda ukuthi uma noma yini isidida singeze neze saba nokukholwa. Inqobo nje uma kukhona umbuzo ngakho sifuni imibuzo.
Lord we see the need of the baptism of the Holy Ghost. Oh sizibona
isidingo sobhaphathizo kwamayongcwele phakathi kwabantu bakithi naphakathi kwaleli bandla. Futhi siyasifuna imibuzo engqondweni yabo. Sifuna konke ukucaciswa ukuze bazokwazi ukuthi kuyini uma ufika. Futhi bazi ukuthi ungowabo.
And then across the sea way yonder into those dark jungles
Besikuthike phesheya kolwandle lenga leya phakathi kuleyo meno lapho izigubu ezikhala khona nabanochoko balele macala wonke eyiphansi kwezihlahla izimpukane zibhuza nemilenze yabo inqamukile nezindlebe zabo zidleka nobuso babo udleka uchoko iphungelibi inkosi kuze kube likhulu kuba uze phakathi nebanga lendlu yasedolobheni kubo Nabantwana abancane abapofu bengena kudla bengena zingubo futhi bayangithanda Nkosi futhi bayikholiwe inkonzo emva kwamandla kaNkulunkulu ophilayo esephilise abaningi kakhulu babo
And I haven't had rest in my spirit since.
Futhi bengingakabi nakho kuphumule moyeni wami kusukela ngosuku engasuka ngalo eAfrika. Ngazi ukuthi labo bampofu abantu abadangele bakuleso simo esisabekayo lapho futhi baphila ezimweni zezinkoloze.
The witch doctor with human
Lesangoma namadambo muntu siwashaya ngeminwe yaso futhi sibiza imimoya emibi futhi oh indawo enje nje pho nokucabanga ke lapha eMelika amabandla athandekayo nezindawo ezinkulu uNkulunkulu nokwazi ukuthi labo bantu badinga kakhulu ngibabone beze emhlanganweni balale phezu komunye nomunye futhi abaningi babo bafabelele lapho nje bezama ukuzwa amazwi ambala avela komunye abawashilo okwaziyo Zinhliziyo zabo iqale ukuvuka Nkosi lokhu umlayezo nezincwadi ziphepetheka ne-Afrika yonke manje imililo ibukeka kanjalo iqala ukukheleka futhi nebandla lakhe likhulu lapho elaliyibandla linamandla labhidlika laba yizicucu woNkulunkulu futhi lihlukanisa elilodwa kokungaphezu komqondo wokuyikho ngegama nje nabanye basalokhu bezama ukubambelela eqinisweni nomoya.
And now thousands are sending in now they want prayer calls.
Manje izinkulunkwane ziyathunyela manje bafuna izinto zokumkhuleko ngokusheshsha engizikhulekele kulezi zivilophi ezincane lapha yizicelo zomkhuleko wethu zamaphasela amancane siya kwabadingayo.
Oh God of heaven who made the heavens and earth.
Unkulunkulu wasezulwini owenza amazulu nomhlaba. Ngikhuleka kuwe Nkosi egameni lika Jesu ukuthi uzongcwelisa sonke sitishisa lempahla futhi kwangathi umoya wakho ngcwele ungahamba naso sonke sitishisayo Nkosi futhi uma sibekwa phezulu kokulayo nothuphekile kwangathi imimoya emibi ingasuka kubo. Ngicabanga emuva kuleyo meno lapho lezi zinto zizoya khona eziningi zazo lapho ababe khonza khona ngisho nodeveli ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi angazi ukuba neyodwa indawo yokuma ukuthi uzosuka emakhempini nabantu bazolethwa ekwazini Nkosi uJesu sibe khona Nkosi ngakathi izigulo zabo zingaphiliswa izinkathazo zabo basinde kuzo nemiphefumulo yabo isindiswe namandla kaNkulunkulu abe ngawokuqala ezintweni zonke sibe khona.
Father, we send every stitch of this good as one unit. Many little licks of fire is in here tonight, Lord. And together we send our prayers to you in behalf of this, that every person will be healed that it's laid upon. In the name of Jesus Christ, amen.
Sithumela sonke sitishisa lempahla njengento eyodwa eziningi izinkothe zomlilo iphakathi lapha kulobubusuku Nkosi futhi kanye sithumela imikhuleko yethu kuwe ngokumela lokhu ukuthi wonke umuntu uzophiliswa ebekwa phezu kwakhe egameni lika Jesu Kristu. Amen. Manje niyangizwa ke muva kahle impela imuva lapho manje kulobu busuku na lokho kuhle ngicanga ukuthi sizojabula kakhulu uma sithola enye indlu yokukhonzela lapha ngoba lezi zinto ezincane zisidonsela phansi zinqamula iphimbo lakho futhi awukwazi ukuzwa kulukhulu impela. Manje ngiyaqonda futhi kulobu busuku ngisondela ezinkundleni futhi wothi ngingakakukhohlwa nginalo leloduku awunginikanga iduku lomunye umuntu na noma bekunguwe na umunye nginika iduku kuba ngilifake ephaketheni lami futhi ngiligqoke futhi selokhu ngibe nalo ngesikhathi somhlangano. Angazi ukuthi bekungubani bekicabanga ukuthi bekunguwothe lifake leli ephaketheni lakho wenzela omunye umuntu umunye ngabe beliyi lokho na futhi Jackson ubonalo iduku wenzela omunye umuntu na yileli kulungile leli yebo mnumzane awu leli lizoba khona lapha mfuthi Jackson uma ulifisa futhi manje ngiyazi ukukhona nginika lona wathi ligqoke ephaketheni lakho ngase ke ngilifaka ibhanjini lami futhi sengikhohliwe ngalo.
Now if the Lord willing.
Manje kumanje uma inkosi ithanda iphimbo lami likahle phakathi kokuthi kungesonto kuseni noma ngesonto kusuku. Ngikode inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma ngomlayezo kaKhisimusi nginawo wenu. Isibonakaliso esingena kuphosisa nebo. Ngesalokho ngikushaya ngesonto kuseni kwasekuthi ke into ethize ishaye umlilo enhliziyweni yami futhi nje bengikude kakhulu kanye nomlayezo ukubuye ngiwucoshe futhi ngakho ngifuna ukucoshe ngesonto kuseni inkosi ithanda noma ngesonto ebusuku okukodwa ngakho mfowethu Neville nami sizobuthana ngaleso sikhathi. Manje njengoba mfowethu Neville eshilo kanjalo nami ngifuna ukubonga ngomunye wenu ngokukhunjulwa kukaKhisimusi makhadi enu mfowethu nodade wethu Spencer nginalo lakho nabo bonke abehlukene lapha eningithumelele amakhadi enu macala wonke ngiyawathokozela neziphiwo nezinto enizithumelile sikuthokozela ngempela ngokuvela vele kumngami nami nabantwana siyanibonga. Singa chando kubasi kwa zi kutumela isi po sika kizmuzi uo woku mundu kwa te loko mpele begungaba yende nkuu ni kumshuma yedu kubaye nze de singege sakwazi au mfla uumbe matara wongi nganga baningi kufanele kuyi kubo bengi ngege njenga kwazi ukugwenza nyabo njengi kotu yange fisa sekati bengi nga chola ngishona bando ana wongu mundu indwe tizi mpele bengi nga chanda ukugwenza kotu ya nje agu abifundisi abakwazi kwenza loko nyabo ningi kakhulu nje okunga yothengwa kodwa sisonke ngiqinisekile mina uqobo nabanye futhi ukuthi siyalithokozela ibandla lethu enye yezinto ezinkulu kunazo zonke ngicabanga ukuthi niyenzile uthando lwenu nokukholwa kwenu okungafiyo enilufake kimi njengowenu ubunye wabelusi benu lapha na lonyaka mfowethu nevili lokho kukuwe futhi mfowethu ethandekayo nomoya omuhle mfowethu nevili abehlala njalo ukhombisa njengokuthi wozoqhubeka ngomfowethu Branham nanti ipulpiti lithathe ngo akubusise uNkulunkulu ngithanda ukuhlala phansi futhi ngilalele futhi ngiyakuthanda lokho nje ngiyayithanda leyo ithobile indlela yokungabini nabugovwe umfowethu nevili anayo nokukhola kwenu nonke futhi nje into eyodwa engingangisiza ngayo ngokuba ningikhulekele manje ngizoba ngisikejane semihlangano emabalabala ngaphambi nje kokuba uhlelo lohambo luqale manje bazobekwa macala onke ngiyacabanga ezansi ukuzongeza eGlasgow eKentucky ngizoba nobusuku mhlawumbe eCampbellsville eKentucky ngizoba nobusuku na nangalo kwindawo ethize lapho eKentucky ewilow shade ngikhole ukuthi yiyo ngilobusuku ngokuba nje ngokuhambisana kanjalo ngizona zisa masinge nje uma sesiyikondisile ngemihlangano ozayo ukuzoba nje imihlangano embalabala manje ngize ngibuyele ensimini futhi kodwa ngizinikele mina uqobo ngokusha nakabusha ngobunye obusuku kuNkulunkulu nangosizo lukaNkulunkulu nangomusa kaNkulunkulu ngiqonde ukuhlala emahanisini ngize ngife yabo ngikwenzile lokho lapha eminyakeni ngamashumi amathathu edlule futhi kade ngise kodwa ngithola ukukhathala kakhulu ngezinye izikhathi ngidlula ngale yakwami uqobo ngingena endaweni nje lapho engingakwazi nje ukuqhubekela phambili yabona wonke kuphela ngiyakubona nje khona lapha aniqondi nje ukuthi kuyini phezulu lapho nangaphandle ngaleya nangaphezwa lapha futhi akuveli ngisho nakwelilodwa akuveli nakwelilodwa edolobha qhabo sifundazi sisodwa qhabo akuveli kwi-United States kodwa yize niyabo emhlabeni jikelele niyabo nalokho ngabaningi ngiqakele abase kuxhumaneni kulobu busuku ngihlangane noma ngaxhumana hayi ngezinkulungwane kodwa izigidi zabantu nebo futhi nje beningamangala ukuthi bangaki labo abagulayo nebo futhi bayabiza futhi kwenza ingcindenzelo enkulu ngakho ngiyayithokozela yonke imikhuleko yenu futhi ngosizo lukaNkulunkulu nomusa ukhisimuzi omuhle kakhulu kini nonke khumbulani isisho sami lona akusiye uSanta Claus lona ngokaJesu nebo ukuthi khisimuzi kusho ukuthi Kristu futhi bese ngibelezele busuku sikhombisa abantwana zonke izidlu zihlotshisiwe nayo yonke into okungukuthi kuhle kakhulu kodwa ngacabanga uma ngingake ngize ngibe noma yini endlini yami bebe ngingake ngize ngifune kukubhala bekungaba yisayini ekhanyiswa kugesi ukwethemba uKristu kuzoba kukhisimuzi wakho kunjalo buyisela uKristu kukhisimuzi manje baba nkulunkulu sesisandela emibuzweni manje siza ngabonge impela ubuqotho ngempela nalabo bantu abaligugu inkosi ubekele imibuzo futhi osezinhliziyweni zabo futhi mhlawumbe abanye abaningi futhi esakhiweni futhi bafuna ukwazi nje ukuthi bazokwenza njani
Father I'm a very poor substitute.
Futhi baba ngiyisibambiso sakho yesimpofu kakhulu kodwa ngikhulekela ukuthi uzongisiza ukuba ngazi izwi lakho ukuthi lizoletha ingxenye enelisayo kuwo wonke umbuzo lokhu ke sikushiyela ezandleni zakho futhi egameni lakho siyakucela amen.
Now
ما manje umbuzo kaMfuthu Phethe lapha ungumuhle ngempela ngempela ngingahle nje ngiqale ngalowo Mfuthu Phethe manje uma nonke ninabanye ninombuzo ubaleni nje bese niubeka phezulu lapha noma umfowethu Phethe uzonilethela isiqephu sephepha uma ningenaso isiqephu sephepha noma ngizojabula nje ukwenza konke ngingakwenza ukuphendula.
Now, this is quite a question, Brother Pat. This sounds like it's a sense of humor, but it's a question.
Where are the spirits now that went into the swamp? Ikuphi imimoya eyangena kulowo mhlambi wezingulube ngalolo suku ngenkathi uJesu eyikhipha ohlanyeni na?
Well, Brother Pat,
awuvuthibhethi ngokwazi kwami okudlula konke manje sesiqala ngobudemoni kweqala nje manje ubudemoni yinto enkulu manje abanye benu mababhekisise iwashe elikhulu futhi ningangiyekeli ngihambe isikhathi eside kakhulu embuzweni owodwa kodwa lawo mandla amademoni leyo mimoya wawusendodeni ebizwa ngolegiyona kuqala kutshelele lokho na futhi ngoba igama layo lalingulegiyona ngoba ulegiyona ngesiheberu usho ukuningi nebo ayemaningi alawo futhi leyo mimoyo wawukuleyo ndoda ayithandekayo yayiyihlanyisile futhi uma noma ubani owake wabona umuntu owuhlanya noma waphathelana nabo ziningi izikhathi amandla abo ngoba bakhwelwe kakhulu ngudevel uma wake waba ngakhona lapho umuntu belahlekelwe yingqondo yabo kuthatha indoda akahle amaningana kubabamba futhi banamandla aphinde kabili noma kathathu kunamandla awo manje uma umuntu ekhubazekile nomoya ongcwele futhi ubabambe uma udeveli enalawo mandla angako kwenza indoda ibe namandla umuntu aphinde kathathu noma kane angakanani amandla uNkulunkulu angawafaka endodeni nani yabo ilokho kufika phezu kwayo ukuyenza ihambe ngamandla kaNkulunkulu lapho ekade ilele ikhubazekile iminyaka amathambo ayo aphuma aqonde nezandla zayo ziyaqonda iyahamba futhi njengendoda yentsha esencane ngoba amandla kamoya ongcwele aphezu kwayo.
Now these was so evil until they
Majelena yayimibi kakhulu baze bayithandela indoda engabaketango futhi yayikwazi ukuwaqabula futhi bathi yayiwaqashulile futhi kwakungekho lutho olwalunga ibopha yayiyindaba yembi kempela ngoba yayinolegiyona bamadimoni kuyo.
And then when Jesus crossed over and come into Gadara and started down by
the gang ngathi uJesu wawela wayesengena eGadara wayeseqala kwehla ngasemathuneni futhi yayiyimbi kakhulu hayi indoda nebo indoda yayikahle akusiye indoda uma ubona umuntu onjalo ungalokothi ucabanga ukuthi indoda udevele osendodeni.
Now that maniac on the platform
manje lelo hlanga emsamo ngalobo busuku lwaluzongibulala endla eOregon leyo ndoda ngingathi iza kimi sikudlindise yona ngiphimisele busweni bami futhi ngibiza ngenyoka esotshanini phambi cishe kwabantu abayizinkulungwane ezishumi awu kwakungesikho lokho kwakungesiye indoda indoda edlayo iphuze ilale mhlawumbe inomdeli futhi iyathanda futhi njengoba nginjalo nje noma unjalo wena kodwa kwakuyilowo devel kuyo owayenza lokho niyabo futhi awulikhiphi neze demoni ngesimo esingafanele kuthatha uthando ukwenza lokho nothando luyimpoqo enamandla edlula yonke ekhona ezweni.
Now if you notice a devil is always hate.
Manje uma uniqaphele udeveli njalo uyazonda kuzonda kungoku kadeveli futhi uma abantu bezonda umunye umuntu khumbulani kungudeveli osabekayo okwedelela nokungathandi nifanele nenze lokho.
You remember that Jesus said in his
ngiyakumbula ukuthi uJesu washo entshumayelweni yakhe ukuthi uma nikhuleka baba wethu osezulwini futhi ngenkathi ehla wathi uma enhliziyweni yakho ungathitheleli wonke umuntu izibambeko zakhe noyihlo osezulwini angeke uthethelele izibambeko zakho niyabo awufanele wenze lokho. Kodwa manje lapho udevele dala khona amandla enzondo nebo ukugijimela emsamo ukuzongibulala yona ngokunyama yayinamandla ngaphezu kokukwenza izikhathi eziningi ngaphezulu yayingangibambe ngephakamise mhlambe eminweni yayo imibili ngiphakamise ngo ngebhande kanjalo ngoba yayisinda amakhulu amabili namashumi ayisithupha noma amakhulu amabili namashumi ayisikhombisa yayedlula amadoda ayisithupha nohafu noma iyinde ngabafide ayisikhombisa umfo omkhulukazi Sirinje yavele nje yashaya umshumayeli yamlahla phansi emgwaqeni ngenqindi yayo yamephula enqobaba nomhlathi futhi yamlimaza yase imfaka isiphedlela yayibazole nje abashumayeli wasekuthi ke yavele nje yagijibela phezulu lapho ukuzongibulala nebo
Now in that man was
Manje kuleyo ndoda kwakungeminye yale mimoya owakhishwa ezingulubeni kadala. Abanye balabo bantu abampofu baphandle lapha esikhungweni sezinhlanya bezishaya ngamakhanda ezizimbini ezixhushiwe amagumbi.
Remember, devils never die. Devils always live.
Kumbulana odevela bafineza odeveli njalo bayaphila kodwa kuyoba khona isikhathi lapho odeveli bayodingeka bafi bayoshabalaliswa nya
but now they are alive and they work from generation
kodwa manje bayaphila futhi basebenza besuka esizukulwaneni baye esizukulwaneni phezu kwezidali zabantu abanye usesimweni somdlambuza abanye usesimweni sesithuthwane abanye usesimweni sesifo sofuba
they get into the flesh But seemingly they are powerless until they can
Mangene ngemini kodwa kungathithi abanamandla baze bakwazi ukungena kumuntu bazodingeka basebenze ngomuntu ukuletha umunye umcabango ukuthi umoya ngcwele usibekele umhlaba kodwa ucishe impela ungabi nalusizo uze ungene kuwe nakimi
God is depending on you and I.
Ngulunkulu ethembele kuwe nami nebo umoya ongcwele umhlaba ugcwele umoya kaNkulunkulu kodwa uyathululwa kodwa ungeke wasebenza uze ungene kithi thina zidala zikabantu ukuba usebenze noDeveli ufuna kusengamele kuba sisebenze phansi kwakhe Ngakho uma ethole isimo esithembile uqala ukufaka isono uma engababahamba bafake nje endodeni elungileyo indoda kahle futhi ayiyeke nje iqhubeke futhi izame ukuba kahle kanjalo uma engayibamba kanjalo izive lokho nje afuna ukukwenza uyitholile Ngoba kunendaba ukuthi ulunge kanjani ukuthi ukahle kanjani ukuthi ulesimile sihle kanjani ukuthi uhlanzeke kanjani ukuthi uqothe kanjani usoze ufikelela ezulwini uze uzale ngokusho uJesu washo njalo
So there's no it you've got to be born you've got
to guko ufanele uzalo ufanele uzalo kabusha kungenjalo kukho indlela ezweni kuwe kuba uze ungene ezulwini noma uke uze kuChrist
Now I said a few moments ago which may rise into your thinking another question
Manje ngishilo mizuzaneni imbalo edlule okungahle kuvuke kucabangeni kwenu omunye umbuzo ukuthi ngingifundisile nalokho kuse ukuthi angikholwa ukuthi kukhona kwesaphakade angikholwa ukuthi iBhayibheli lifundisa saphakade sihobe sivutayo
It doesn't because if hell is eternal
Mfundisi ngoba uma isihoko siphakade nabantu abaya lapho bayojeziswa phakade indlela kuphela bengajeziswa ngayo phakade bebeyodingeka babe nokuphila kuphakade futhi sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade naleso sikuNkulunkulu nebo
So they
ngoba bazofanele beze kushabalelisweni nebo lokho ngokuthi ingxenye yabo yenyama ishabalale bese kuthi ingxenye yabo yomoya ishabalale lokho ngokuqothulwa ngokupheleleyo kusekho lutho kukho ungasali impande nagatsha ngaphelele kubiza kanjalo sebeqedwe nya Bese kuthi ke ngingafakazisa ukuthi kuneziqu ezulwini ukuthi bonke abayikulingana ngokufanayo kodwa niyoba nokuphila kuphakade kulinganayo kodwa iBhayibheli lasho ukuthi amakhosi omhlaba aletha udumo nobukhosi bawo esabulweni samashumi amabili nambili aletha udumo nobukhosi bawo emzini Lokho kufakazisa ukuthi kuyoba khona amakhosi emhlabeni omusha amakhosi nababusi uJesu watshela abafundi bakhe bathi siyoba nani emva kokuba sesishiye ubaba nomama nakho konke ukuba silandele wena na
He said verily I say to you you'll set up on
Wali kikinzile kichikini ni osala yezi talweni yezi ishumi na mbili zubukozi. Nehlulela izizi yezi ishumi na mbili zika Israeli nga lolo zuku. Nyabo genyi nguba yezi mtabeni ezo kukuga eyo eyo lula gonke gute.
In that there'll be no sin. But yet they'll have rulers and so forth.
Lela kuyokuba khona sona kodwa lokho bayoba nababusi nokunjalo imizini lapho yonke into yokhutshwa khona ngendlela yokuphila kuphakade kodwa ababe bayojeziswa ngezono zabo ngokwemisebenzi yowenziwe emzimbeni yobeke usushabaleliswa kokuphelele nangakho konke nya. Nani kukumbule nje lokho, wena ubhala phansi amanothi kukumbule lokho, futhi ungifake erekhodini lalokho, ukuthi sinye kuphele isimo sokuphila kuphakade, futhi sifuna lokho, futhi uNkulunkulu yedwa unokuphila kuphakade.
There's no two types of eternal life. One, eternal life.
Azikho izinhlobo ezimbili zokuphila kuphakade, ukuphila kuphakade okukodwa, futhi lokho kuphela okuphilayo, futhi khumbula, kufake lokhu enothini lakho futhi, yonke into eyenziwe eyayinesiqalo inesiphelo, yonke into eyayinesiqalo inesiphelo, futhi lokho kuphela okwakungenasiqalo okungenasiphelo.
And there's only one thing that
futhi inye kuphela into engazake ibe nesiqalo naloko kunguNkulunkulu naleyiyona ndlela kuphela ongavuka ngayo ekuvukeni ngokuba naloko kuphila kuphakade phakathi kwakho yabo iyona ndlela kuphela yokuba ubuye ngayo yinto eyayingenasiqalo.
And when you have received the Holy Spirit in you dwell.
Uma sewemukela umoya ngcwele kuwe kuhlala kuphile kungazange kuqale futhi ukungeke neze kuphele. Futhi unakho lokho kuphila kuwe khona ke unokuphila kuphakade. Futhi ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu yabo futhi ungeke usafa kunokuba uNkulunkulu bengafa ngoba uyingxenye kaNkulunkulu. Sinombuzo lapha esikhashana lesedlule phakathi lapha ndawo wokumisela ngaphambili ukubuyisela ngo kuleyo nto efanayo uba yingxenye kaNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu azehlukanisa yena oqobo kuleyo nzika yombili enkulu nalezo zinkotha ezincane zaphumela phezu kwalowo ngamunye walabo bantu futhi yenze into efanayo namhlanje. Ngakufakazisa kolwazi sinalo ngezifundiso zeBhayibheli ngocwaningo lwesayensi isithombe kukhombisa lokho yilokho ukuthi uNkulunkulu uzehlukanisa yena uqobo phakathi kwabantu bakhe futhi ngoba ngiphila mina nani niyaphila uJesu washo.
We cannot die. There's no such a thing as death to a Christian.
Singeke sapha ayikho into enjengethiwa ukufa kumKristu ngokuba ukholwe yimi noma efa nokuphila nalowo ophila ukholwe yimi akasoze afa nebo. Yifa igama ukufa lisho ukuthi hlukanisiwe manje ngokomzimba sihlukana nohlangothi lwethu lomzimba ngoba lokho kuseyiso isono kodwa umoya wethu ungokaNkulunkulu ongeke neze wehlukaniswa noNkulunkulu ngoba siyingxenye kaNkulunkulu.
We are brought back into that.
Sisileta sibuyiselwa kulowo mcabango kaNkulunkulu yonke into uNkulunkulu ayenzayo iphelele futhi iphakade futhi ngenkathi yona impela imicabango kaNkulunkulu iphumela umbuso wabantu abayomkhonza yona impela leyo micabango uphakade.
See, they can no more perish. Every word of God is eternal. Jesus said,
"Niyaboy ngeke saphupha lonke izwi likaNkulunkulu liphakade." UJesu wathi, "Kodlula amazulu nomhlaba kokubila amazulu nomhlaba kungedlula kodwa amazwi ami awasoza adlule." Niyabo aphakade noNkulunkulu.
And if you abide me and my word in you, see?
Uthi uma nihlala kimi nezwi lami likini yabo siba yingxenye yezwi lakhe ingxenye yokuphila kwakhe ngokuba siyinyama yenyama yakhe nethambo lethambo lakhe nokuphila kokuphila kwakhe manje ke ngeke sisaphupha kunoma uNkulunkulu uqobo lwakhe ubengaphupha uyilokho ke umoya ongcwele. Mfo omncane usuke lapha ovela eGeorgia umfowethu Evans ubendawo zonke ezweni lonke futhi ungumesekeli omkhulu kamngani wami uOra Roberts futhi wakwesekela konke ukusakaza kwethelevishini ezansi phakathi lapho inqaba yezinto azenzayo kodwa wathi kimi kodwa ngiyosuka wathi futhi Branham ngawelela esikoleni sikamfowethu Jaga ngaya ndawo zonke ngahlala phandle lapho izinyanga ezilathu ngangizingela ngaya ezindaweni ngayinye yazo ngase ngikubuyisela endaweni efanayo ngikwazanga ukuthola indawo lapho enganginesiqiniseko khona yabo uma ngenza lokho nokuthi bengingahle ngenzeni lapha noma ngabe ngiyakwenza noma ngikwenzi wathi ngaze ngeze izimfundiso zakho wathi wasekuthi-ke lokho kwakuxazulula kanye konke
nokuba
uma ukhonzayo eke wahlanjululwa kanye ezonweni zakhe akasenalo uvalo ngesono wedlulile kufeni wangena ekuphileni futhi kunokuphila kuphakathi ngaphakathi kwakhe kuhlala lapho futhi angeke esafa kunoma unkulunkulu engafa ibhayibheli impela niyabo unakekelwa phakade ngoba kunokuphila kuphakade manje lokho kusho ukuthi ungona bese uzedlulela nakho ngokuba uma wona uyetshengiswa ngezono zakho kunjalo impela kodwa inqobo nje uma ukuphila kuphakathi kuphakathi lapho uphila kuze kube phakathi uJesu wathi ozwa izwi lami uJohane Ngcwele isihlanu amashumi amabili nane ozwa amazwi amakhole ngokuyithumeleyo nokuphile kungona phakade futhi akasayikuye kwahluleleni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni niyabo
no man can come to me except my father draws him first.
Konke akekho ngeze kimi uma ubaba wami ngamdonsi kuqala. Nawo wonke lo ubaba wami angiphe yena uyakuza kimi kunjalo. Wonke lowo ongiphe yena uyakuza futhi ngeke namunye wabo yolahleka ngiyakubapha kuphila kuphakade futhi ngiyakumvusa ngomhla wokuphela njalo ngcwele isithupha isiqiniseke sibuse sibe kanje phone yebo khona ke anidingi ukuhamba nesabela ukufa futhi nimangala
uNkulunkulu
sinike isiqiniseko esiphelele ukuthi singabantwana bakhe futhi njengabantwana bakhe uyasiqondisa njengoba nje nami ngiqondisa abantwana bami uqondisa abantwana bakho uma bekokungalungile siyabaqondisa uma abantwana bami enza okungalungile kodwa-ke kungumsebenzi wami njengobaba ukubaqondisa bese kuthi-ke uma abantwana bakankulunkulu enza okungafanele kungumsebenzi wakhe njengobaba futhi uzoniqondisa kukhumbuleni nje lokho nizoqondiswa kodwa inqobo nje uma ungumntwana wakhe izwe kungcono lingazibeki izandla zalo kuwe kunjalo ngokuba wathi kungcono kakhulu kuwe ukuba itshe lokusila likaxe entanyeni yakho futhi uzikiswe ezinjulweni zolwandle kunokuba ngisho ulethe isikhubekiso phezu kwalaba abancinyane abangikholwayo kunjalo sizoba njani leso sijeziso na.
Now, Brother Pat, back to your question.
Manje futhi Pat ngibuyele embuzweni wakho imimoya yaphuma kuleyo ndoda eyayimqhuba njengohlanya nebo wenze into efanayo namhlanje kubantu nebo leyo mimoya izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ngedevelo ngena nokufana nje nomuthi omncane ukudambisa ubuhlungu nodakisayo kufana nokuthi nje bathathe intombazane yesikole encane yinto yokuqala bazoyenza ngokuyithola ukuba ibhema usikiriti nabo lokho kuyithola ukuba iqale nento elandelayo abayenzayo bayothi ukuqina kakhudlwana bese kuthi-ke into yokuqala kuphethela ensangwini bese kuthi-ke kusukela kulokho kuqhubekele enjwayelweni yomuthi osanganisa ikhanda ngempela kwenzani na kubaqhubele kuhlanyeni bavele bahlanye nje nodevelo sebatholile niyabo ngaba udevelo usekubhemeni osikiliti lezo yisimo sakhe esithambile manje uma ibona ukuthi uthe kuhlakanipha futhi uzokubamba lokho ngasoze kudedele kuqhubeke kudlule ukubhema osikiliti niyabo inqobo nje uma engakubamba lapho isikhathi eside ngokunele azakwazi ukuthatha athole ukuphila kwakho ukuba kuqashuke ngoba uyazi ukuthi ungeke wahamba aze ukuba uNkulunkulu useshiwo njalo kodwa uyoza intshumayelo emva kwentshumayelo mlezo emva komlayezo nisibhakele emva kwesibhakela kukho nisixwayisa emva kwesixwayiso kukho futhi uma nje ngalokho egcine ekuvimbela futhi lokhu egcine umqondo wakho ukwenye into njengokuba ngumuntu othandwa kwabantu noma ufanele ube nakho noma into efana naleyo khona-ke ukubamba lapho nje aze athole kukukhi noma uma nje ngakudedela ujoyine ibandla futhi uthi ngizoba ngumfomuhle ngizophenya ikhasi elisha ngizothola ngenginyukele ebandleni futhi ngijoyine ibandla uma nje ngakugcina phansi kwalokho lokho kuphela azokwenza.
He's got you yet because you, Jesus said, verily, verily, that's
Sakuthulile namanje ngoba uJesu wathi ngikunsilikunsila lokho kungukuthi ngokoqobo ngokoqobo ngithi kuwe uma umuntu engazalwanga amanzi nangomoya ngeke ngene embusweni. Ake ngiyinikhombise into ethize kade ngikhuluma nomfowethu ngale ntambama umfowethu wodi ngingathi sisohambweni phandle nje ngizama ukuphumuza ingqondo yami ngibalekele ukukhuluma ukuba ngithole iphimbo elenele ukuba ngikhulume kulobo busuku. Manje qabulani sehlela lapha futhi sithole uhlamvu lombili olukhulu oluhle luhlamvu lombili oluphelele kakhulu olukhona ezweni futhi ngizo awu umbila noma isikhwebu noma ngabe ufuna ukukubiza ngokuthini. Gizoluwezela ngapha eClark County Fair futhi gizowina umqomelo omkhulu ngalo luhlamvu oludlula zonke lombila umbila ophelele kakhulu khona sokake wabona ngizothola umqomelo omkhulu ngawo ngizolwehlisela eFloyd County ngizoluthatha ngiluyise eHarrison County ngizolunika uhulumeni futhi ngizoluthatha ngiluyise esizweni futhi uwina yonke imiqomelo emikhulu. Uhlamvu lombili luphelele kakhulu nosesensi nezibuko zabo ezinkulu babuka ngaso futhi baluhlole bonani inani liphelele lepotashi isivundisa mhlabathi nenani liphelele lekhasiyami isakhamathambo nomswakamo uphelele yonke into eya kulolo hlamvu lombili luphelele nje ncamashi. Manje wena uthi ngizolutshala lolo bese ngizitholele olunye uhlamvu luphelele kulo futhi uyalutshala lolo emhlabathini ngaphandle uma lowo mbila lolo hlamvu luphelele lunembe 1 yokuphila kulo luyolala lapho futhi lubole nalokho ngukuphela kwalo alusozi lwavuka futhi akunandaba ukuthi luphelele kanjani alusozi lwavuka luze lomile lunokuphila okusha kulo. Futhi ungathatha indoda manje ngiqondile lokhu kuba ngilimaza imizwa njengeleli yebandla leli ithebenekele lami futhi ngikhululekile njengenyoni yabo. Manje ngifuna nikhumbule ukuthi kulokhu ukuthi indoda ingaba kahle ingakhokha izishumi zayo ingaba qotho ingasiza umfelokazi ingasiza intandane ingaba yilunga lebandla ungeke wathola nelilodwa icala ngaleyo ndoda njalo uma kukhona okuzoqubuka khona impela phansi ephaketheni layo inopeni wokugcina ebinawo futhi winika abampofu.
Stand by you through thick and thin, he'll be your buddy when he's
Yo mangaguwe buhleni nasebubini yo bangubuthi wakho uma ngisho inqwaba yalabo abanye ababizwa kanjalo beyo kwenqaba wena nayo yonke into kanjalo naleyo ndoda izalokho ingaphandle kombuso kaNkulunkulu ngaphandle uma igcwaliswe ngomoya ongcwele ukuphila kuphakade kunjalo kusemqoka kanjalo. Yingaleso sizathu ngizama ukuthola ibandla lami ukuba likubone lokhu futhi ngikhulekela ukuthi anicabanga ukuthi ngizama nje ukuziphatha ngokuhlakanipha ngakho ngingizama ukunitshela ukuthi udevil ukhohlisa kakhulu ukuthi ukhohlisana kakhulu uyoze akwenze uziphathise kumkristu uyokwenza into ethize futhi alingise ukristu kuye phansi ngokwabakhethiweyo impela ibhayibheli lathi bayosondelana kakhulu ndawonye. Uyoba indoda kahle uyoba ne manje bukani lapha ake ngilikhombise izibonelo ukuqiniseka manje sifuna ukugcina emibhalweni sisekule mimoya uEsawu wayeyindoda engcono kakhulu ngandlela zonke wawufuna ukukuthatha ngayo kunoma uJakobe wayenjalo. Manje uEsawu uNkulunkulu ngithethelele ngalokhu kuPawula wayengumsheshelengwane omncane nje yilokho kuphela. Manje uma nimqaphela wayeyini na inganekane encane nomqambi manga omkhulu. Manje uma ngisho iphutha uNkulunkulu ngithethelele kodwa waqamba manga futhi ukukhohlisa wayengekho onjengayo cishe impela. Ngikathethatha lezo zinto ezimanakanaka ngisho wayeze zifake emanzini kubangela lezo zinkomo ezimithiyo nezimvu lapha yawo ukuba zizale izifo ezimanakanaka nezinkomo ezimanakanaka ukuba zibe sezandleni zakhe.
What did he do? He put Esau's coat on him in a piece of sheepskin and
wenzani na wembathe ibhanti lika Esawu lesiqebu sesikhumba semvu nakho konke kunye wayesenyukela lapho wayeselingisa uEsawu phambi kukayise oyimpumputhe owayengumprofeti kunjalo na ngani wayengomncane ongazisoli wayenguye ngempela. No Esawu wayeyi bengingafanele mhlawumbe bengingafanele ukuba ngikusho ngaleyo ndlela nebo angikuqondile ngaleyo ndlela ngizokuhlehlisa lokho wayeyi angazi yazi ukuthi wayeyini yabo ucabange nje enqondweni yakho. Ngizo wayeye wayindoda enkulu kaNkulunkulu futhi ngifuni kusho lutho lubi ngaye nebo kodwa nje ngizama ukukhomba izinto ezincane ezincane azenzayo. Bukani nje ukuthi wayezishaya umshishelenkwane kanjani umqambi manga impela nje waye mubi kakhulu kodwa wayezama ukwenzani na.
Look at Esau. Esau was a good man. Moral, a good church member today.
Bukani wesawu wayendoda kahle nesimilo ilunga elikade lebandla namhlanje. Wesalana waye ngumzingeli waphuma usobala ngale nkathi babeziphilisa kanjalo. Wayenakekela imihlambi kayize yise wayeyimpuputhe umprofeti umprofeti wenkosi wayeyimpuputhe futhi wakhohliswa yindodana yakhe uqobo umprofeti uyisaka ngaye kufika uKristu. Ngombizo umprofeti babele lathi wayenguye futhi wayeyimpuputhe angaziphilisanga ngani yena uqobo na futhi akazanga ngani ukuthi lowo kwakungu Esawu ukuthi lowo kwakungu Jakobe esikhundleni sika Esawu na. Yabo uNkulunkulu abatshela abaprofeti bakhe yonke into abatshela nje lokho afuna bakwazi yabo. UNkulunkulu wayesebenza icebo ngaleyo nkathi futhi wayefanele asebenzele kuyo. UNkulunkulu uma uzokunikela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyokwenza usebenzele ngqo ecebeni lakhe. Magigabilani ukuthi wenzani ukuthi lo mfo wenzani wesa waphuma futhi wazama kunakekela owakhe umpofu umdala ubaba oyimpuputhe noJakobe kubonakala kanjalo akabanga nendaba ukuthi kwenzekani kuye kodwa yinye into uJakobe ayifuna nalobo kwakungubuzibula. Kukakataleka ukuthi kufikani ukuthi wayezolithola kanjani ukuthi yiphi ileveli ayezofinyelela kuyo. Lobo buzibulo yilokho kuphele kunakekele. Futhi Esawu iBhayibheli lathi wadelele ubuzibulo bakhe. IBhayibheli lakusho lokho. IBhayibheli lathi funa kufike singe sifebe esiyize phakathi kwenu njengalowo muntu omubi Esawu owadelela ubuzibulo bakhe ukuthi wabuthengisela isipho sokudla kubomvu.
Now what is the birthright? It's the right. That's what I'm trying to tell you.
Manje yini buzibulo na yilungile yilokho ngizama kunitshela khona manje. Lo moyo ongcwele ukubuzibulo bakho, lobo buzibulo bakho, lelo yilungile lakho liphiwe nguNkulunkulu.
Now people say today.
Manje abantu bebengathi namhlanje ngizoya esontweni ngilunge nje njengawo wonke umfolandelayo. Kodwa mina ngizibathise komunye walabo bakhinqika abantwana na. Hayi mina, awu wena Esawu yabo.
It's just the same thing. Despising the birth.
Inefanayo nje wetelela buzibulo ngani wabushintshanisa nesipho sokudla kubomvu futhi uyakuthengisa ma angisho ukuthi niyakuthengisa kodwa yize likuthengisela inqaba ngaphansi kwalokho uyesawu wayilambile. Kodwa nebo ukubokulunga bekungabalwa uma omunye umuntu uma sihambe senyukela lapho futhi sahlala ngasethendeni izinsuku ezimbalwa besizothola ukuthi uEsawu waye besizomcaphuna uEsawu nebo kodwa enhlizweni yakhe wayefuna lobo buzibulo wayengenandaba nanoma yini enye wayefuna lobo buzibulo lokho kuphela ekufuna. Nisa wayefuna ukuba ngumfumuhle futhi anakekele yonke into futhi enze yonke into ngokuyikho nje futhi enze yonke into nje njenge wayengumgcini mthetho kahle ngempela uEsawu wayenjalo wayefuna yonke into ibe kahle nje noJakobe wayefuna into eyodwa nalobo ngokungubuzibulo futhi lokho ekunakekele.
And Esau, you see what happened to both of
you. Esawu niyabona ukuthi kwenzekani kubafana bobabili niyabo futhi ngishela kuJakobe kuvela ukhokhaba ishumi nambili abazala awu izizwe eziyishumi nambili zika-Israyeli kuJakobe futhi wabiza futhi uNkulunkulu wabiza uJakobe ngendodana yakhe uqobo.
Do you see what I mean? That Holy Ghost ought to be more important to you than everything.
Yabona ukuthi ngicela ukuthini na lo womoya ongcwele ubufanele ube semqoka kakhulu kuwe kunayo yonke enye into ekhonezweni ukuba nesithunzi kwakho kuphila kwakho umsebenzi wakho noma yini yakhe khona ubungafanele unqamuke uze ube nawo ufanele umamukele. Ufanele ube ngokakhulu futhi wena uthi awu ngiyesaba bona emsebenzini wami ngiyesaba ukuthi myeni wami ungesabi lokho makube indawo yokuqala dedela zonke ezinye izinto zihambe lokho makube ngokokuqala awu ngaphandle kokumthola ngolunye lalezi zinsuku mfowethu Branham hayi ngolunye lalezi zinsuku manje yilesi sikhathi. Magabo ngokuqala ngaphambi kokuba ngingaphambi kokuba ngenze noma yini enge mangibe naye manje shisekela lokho bekungasiza kuphendula umbuzo wethu uja uma uthole kushisekela ngempela ufanele ube naye noma uve niyabo kungaleyo kathi-ke ozomthola khona ijude lincane livamise ukuba lapha edolobheni angazi noma nanilazi yini noma cha lalikade liphiliswe kumdlavuza lanika balixosha futhi ngenkathi libhabhathiza egameni likajesu kristu khona-ke balixosha ngempela balibeka ngaphandle egcekeni lase-ke lihamba lase lijoyine ibandla le-methodist base bethole ukuthi lapho abathize egameni likajesu base bemkhiphela esimweni sezulu esibandahleke cishe ngaphansi kweshumi lezingaqa e-ohio bambekela umbhede phandle lapho wethu Fleeman ufanele kumkhumbula mfowethu Vance awufanele na bambeka phandle phandle lapho nephampu yamanzi phandle lapho base bethi kunamanzi amaningi akho kuba uphinde ubhaphathize egameni likajesu ngiqagele nokho wayengicacele indaba encane kanye wathi ngenkathi laba bantu abathize umkakhe babehlala no futhi wayeqoqele yonke impahla yakhe endala ethakhini endala ephukile wayeseqala ukuphuma edolobheni nomkakhe wathi bwazi ukuthini bengifanele ngithole ukuphuza amanzi ngaphambi kokuba ngisuke kuleyo ndawo wathi ngumile awathi sandiwa nanto ipayipi elikhulu lamanzi wathi awuqhubeka uze uzithele endaweni engcono yebo wayeseqhubekela phambilana wayesethi nanto elinge ipayipi elikhulu lamanzi wathi awuqhubeka nje yebo kodwa wathi manje-ke ngenkathi ephumele emaphandleni kwakungekho phampu wathi wayelwela nje ukuphuza amanzi wayesethi emva kwesikashana ngale le yendle kwakukhona iphampu endala yasemaphandleni uphumele enzimini wayozithela ngaphesheya kwesikashana sezinkomo futhi wayezesaba izinkomo kodwa wathi levi ngifanele nje ngiphuze ngakhoba wamise imoto wayesethi ngaphambi kokuba aze akwazi ngisho ukumisa imoto ecishe impela wayesengaphandle futhi enalokho kusi enqamula ocingweni wayefanele athola amanzi futhi uma unkulunkulu ebeyelobo buqiniso kuwe uma woma kanjalo ukuthi kuphakathi kokuthi ngunkulunkulu kungenjalo uzofa ngeke usekubekezelela khona-ke ikhona into ezokwenzeka kufanele ungena shike emsebenzini nonkulunkulu kungaleyo nkathi-ke othatha okwenza kangayo manje le mimoya emibi ikhohlisa abantu futhi kuleyo mimoya izikhathi eziningi ikholwe impela manje wena uthi uqonde ukuthi iyakholwa na yebo umnumzane fundise ngisho nemibhalo ibhayibheli impela iyakwenza manje sigabhelane ujesu wafika esikhetshaneni sendoda eyayingabapristi abangcwele futhi babegcina imithetho encamashi futhi babekholwa impela impela futhi ujesu ujohane wababiza wathi nina nzalo yezinyoka lokho yizinyoka ezihuquzelayo ubani nixwayise ukuba nibalekele ulaka oluzayo na ngenkathi ujesu babona wathi nina ningabakayihle udevele lowo kwakungunkulunkulu esho lokho bekholwa nje ngakho konke khumbulani ngenkathi udevele uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe unkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe yabo umoya ngcwele ungena empilweni yakho bese ungcwelisa umoya wakho uphile ngawe futhi ukuphe amandla okuba uphile kodwa uma umoya wakho uqhubeka umoya wakho ugcinwe nonkulunkulu kodwa umoya ongcwele owawuphezu kwakho uza phezu komunye umuntu nomunye umuntu nomuntu lo moya ophezu kuka-elisha ufika phezu kuka-elisha okuphindwe kabili kwawo iminyaka engamakhulu ayisikhombisa kamuva noma iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva ufika phezu kukajohane umbhaphathizi wamenza aziphathe bukani ukuthi ukanjani u-elisha bukani ukuthi waye kanjani u-elisha intete enkulu endala enoboya ubuhanqa konke kuye isikhumba semvu ebukeke njengesiqubuqubu ubuso bakhe buphume kanjalo eqishazela idlela lapho nesiqishana esikhulu sesikhumba izisonge ngazo ulwakhe olungaboshwe ngabhande ukhalo lwakhe olungaboshwe ngabhande kanje uma ubungaba ne ukuba wayehambe wenyukela endlini yakho wawungathi uhe bizana amaphoyisa ngokukhulu ushesha umfo onje omi phambi komnyango wami kodwa lowo kwakungumprofethi wenkosi impela wayenguye Kwasi kuti kenge kaJehova kuphindwe kabili komoya wakhe kufika phezu kukaElija. Kwasi kuti ke eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva kufika phezu kukaJohane uMbhaphathizi futhi wenze uJohane aziphathe nje impela njengoba ebenza ngoba wawungumoya kaElija.
If the spirit of Elijah upon John would make John
manje uma umoya kaElija phezu kukaJohane ubungenza uJohane aziphathise kukaElija umoya kaNkulunkulu phezu kwakho uzokwenza uziphathise kukaJesu manje yilapho tshela khona umoya ongcwele yabo wenza lokho ke umoya ongcwele ukwenza ube mnene ukwenza uzithobo ukwenza uthethelele mabengadonsa ubuhanqe busweni bakho ukuba wawunabo lapho babudluthule bese bekuphimisele ebusweni bakho ngathi wawunamandla okubiza u-Olegiyona bezingelosi wawungakwenza lokho ngenxa yokuthando lwabantu owaye kuphimisele ebusweni bakho na wawungakwenza na uma umuntu vele nje wenyukela kuwe wayesethi hey wena msezisi bese kushaya inganhlanyelo ubuso bakho wawungakhulekela ukuthithelela kwabo na manje lapho ithemba ukuhlolwa ukuthi uthole umoya ongcwele noma cha yabo uma umuntu esho into eyembi komunye ngezinye izikhathi ozisho ukuthi unomoya ongcwele ngizohambisana ngisho naye owesifazane uma kungithatha usuku lwami lokugcina yabo manje lapho uhlola khona mayelana nomoya ongcwele wakho yabo.
Usisiwe
nxa umuntu eyokhuluma konke okulingani ngokwamanga ngenxa yegama lami kodwa uhambe ufike uhambisane ngisho nabo na qhabo jabulani futhi nithokoze kakhulu impela ngokuba babahlupha kanjalo abaprofethi ababengaphambi kwenu yabo. Uma umunye umuntu esho kubi ngawe shona kuhle uma ungena kukusho kuhle ngabo kodwa ke ungasho lutho uyeke uhambe njeni yabo bese kuthi-ke uma usuwedwa ubakhulekele. Uma ikhona into eyodwa empilweni yami engisizile ukuba ngiqonde ukuthi umoya ongcwele wafike wangena kimi zansi lapho ngalolo suku kube yilokho ngangiyisifufufu esishisayo uma-Irish inqazombili futhi kwakucishe kube lukhuni impela ukuthi ngidle nhlobo mlomo wami wawuhlala njalo utubuzekile lapho owawutubuzwe khona komunye umuntu ngixuba lapho engangingafanele ngixume khona. Inamanye amazinga ama ephukile manje futhi akugcwaliswa lapho engangakhuluma khona lapho engangingafanele ngikhulume khona yabo futhi ngasho izinto njalo ngisenkathazweni futhi ngasho umunye wathi kimi uthisha wami esikoleni wathi ngathi nanikazi akukho engingakwenza ngakho yabo ngangingena enkathazweni ngaso sonke isikhathi ngase ngithi akukho engingakwenza ngakho umama Temple omdala bandla waya enkazimulweni njengolunye isuku. Wayesethi awubuka sithandwa wangibeka emathengeni akhe wayese ngidonsa ngezingalo zakhe wayeseqala ukukhala kungokokuqala kuba ngike ngize ngithole uthando olunjalo komunye umuntu wesifazane osemdala wavele wakhalela phezu kwami. Walibili ngizokwenzela into ethile sithandwa ngizokunika isijiqu sentambo wayesethi uma noma imuphi wabafana egxumela kuwe waye ngibiza ngokhehle lombila ngoba ngangivele eKentucky niyazi futhi ngangigqoka ngokwesabekayo futhi babehlekisa ngezinto zami zilenga cishe njengoba impela zilenga manje futhi zonke phansi phezu kobuso bami futhi nje nganginde isikhathi sibi kabi niyazi futhi babehamba bengishaya futhi bangishaye ngebama noma nini noma ubani abazi zobevuka ulaka babehamba futhi nje babahambe mina futhi bangishaye ngempama bangilahle phansi futhi nakho ngize nebo futhi ngakho manje-ke nempi futhi sasinengisho ngake ngaze ngaba ngisho nezimpi zommese nakho konke okunye ngasengithathe isibhamu esikhulu i-Winchester futhi ngazama ukukudubula ngisiphampela ngqoko bafana bane noma bahlanu ngokungishaya ngacishe impela ngabe ngisakwazi lokusukuma ngangizobabulala bonke kubuka nganxa yekaNkulunkulu ngacesha amagobolondo emhlabathini ngawabuyisela ezibhanyini ngebe zazidubula kahle nje njengoba zazilokhu zenza nebo ngangiyoba ngumbulali wendoda amahlanu umhlasimbe noma bafana bahlanu ngangineminyaka eyishumi nambili kuphela kudala sengivuke ulaka nothisha wami thathele dambe encane bhili futhi lapho kusuke kuthi hlanya vele ume nje bese ubopha amafindo ayisishiyagalolunye kuleyo ndambo wathi nxa wenza lokho bese-ke uletha leyo ndambo kimi ngizobheja ulaka lwakho uzophela. Ngathi Nkosikazi Weleni impela ngicabanga ukuthi unomoya omuhle kakhulu ngathi ngizokuzama yebo noma uNkosikazi Temple ngithi Nkosikazi Weleni ngathi Nkosikazi Nomzane Weleni wake wabanguthisha enhla lapha ngakho ngafaka intambo ephaketheni lami futhi ngangingakaphumeli egcekeni emizuzwini emidlalo kuze kube umunye ungiqhumisa kanye awu ngaya ngaqala kubonyazi ngafinyelela phansi ngase ngidumela intambo yami ngase ngiqala ukubopha ifindo lodwa ngayilahla phansi intambo ngase suka ngihamba yebo nje angekwazanga ukukwenza yebo futhi ngathi ngingeke ngakwazi neze ukuba ngibe ngumphristo kodwa ke ngintshele ngathi lobo busuke zansi ngale Ohio Avenue ngenkathi umoya ongcwele ufika ngena kimi lokho kwaxazulula ulaka lokho kwaphela ngathi ngingeke ngakwazi neze ukukwenza ngingeke ngakwazi neze ukuba ngibe ngumphristo ngoba ngingakwazi ukunqoba lokho ngathi lethi izizele kimi ngathi mfana ubabayi wami wayezifufufu nomama wami indiye wafu ulaka lwenele kulo nomsindo wesaha ngathi mi na ngi fani noma ubani ukumele kimi uzokuthola lokho kuphela ngathi uma ngifanele ngikhwele la dini lesitebisi ukubashaya ngathi impela ngizokwenza yabo kodwa manje wawunga ngihudulela phandle lapho futhi ngiphoqozise futhi yabo ngani na hayi mina ngizama ukwenza liphi iphuzu lapha na kukhona kwenzekayo lawo mandla abadala lowo William Branham omdala wafa futhi kwangena umunye umuntu futhi ngiyenze ngisithabukele sitsha sami uma noma ubani yenze noma yini engalungile kimi angikhulekeli neze ngimelane nabo ngiyabakhulekela futhi ilabo moyo ngcwele nikeza leso sivivinye ngobunye ubusuku eNew England ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke ezansi lapha ngathi lokho ngikathi enikeza amandla wathi khuluma nje lokho okuthandayo kulabo bantu indlela ababenze ngayo ngase ngibheka phansi lapho ngase ngithi ngiyanithethelela ilokho impela ikufuni yabo thethelela isitha sakho yabo lena yimimoya inenze nibe babi ibhekisiseni leyo mimoya lakho kufika omunye umuntu wayesenhla lapho ethuneni kufika omunye umuntu wayephuma agijime futhi abanqobe ngabeli lasho ngekho nomunye waye yingozi kakhulu kwaze kwathi kwakungekho muntu owayengendlula kuleyo ndlela kodwa ngolukisuku kwaba khona amandla anamandla kakhulu edlulayo wayekhwelwe yinzondo enhliziyo yembu devele uligi yona babo behamba-hamba umfo umkhulu babephumela lapho futhi bathathe amabutho bamfake emakatangweni futhi wayeqabula amaketango aqaqeke nodevele wayekuye Wayelapho-ke wayentithize wayeyoba yiyo isithixo sangempela sesikole siphakeme sesejeffersonville impela wayeyoba yiso wayelapho konke lokho kukhulu noma amanye alamabhungu niyazi oh uyindoda ngempela ngike ngabona indoda eyayisinda amaphawundi angamakhulu amabili engenalo awunsile indoda kuwo leyo akusiye indoda lezo isilwane yabo Kodwa kukhona umfo omncanyenyana noma mhlomba aqothile woza yehla kumgwaqo kolukisuku wayethe kugoba iphephela lathi kungekho buhle ukuba simfise eneminyaka engamashumi amathathu futhi udlulele emashumi amahlanu ihamba yehla kezinyawo kolukisuku futhi wakhijimela kuye Wathi ngizovele ngimthathe nje lowo mfo omncane futhi ngimshwibe kodwa wohe ngenkathi edibana nalowo wawela ezinyaweni zakhe labo develi bemkhwele kakhulu manje bukani lolo suku wayekhwele kakhulu kudeveli manje lokhu ngifuna ukufaka lokhu ngenzele nina waye leyo ndoda yayizinikele kakhulu ngokuphelele kudeveli udeveli waze wasebenzisa ulimi lwakhe ukuba khuluma Manje ungazinikela kakhulu ngokuphelele kuNkulunkulu uNkulunkulu angazi asebenzise ulimi lwakho kuba khulume kunjalo lokho engikubizayo noma yiyiphi intshumayelo esengake ngayishumayela eyayine kushoyo kuyo ingenkathi nginikele ngakhipha uWilliam Branham endleleni noKristu yakwazi ukuthatha ngene futhi aqala ukukhuluma yebo futhi angakhulumi ngolwimi manje qaphelani wayekhwele kakhulu yilo moya omubi nalo moya wawunaye esondele kakhulu waze lawo matiboni yazi ukuthi isikhathi sawo sasesifikile ukuba ayese dibane nothando yebo ayese sithi sizomzama futhi onke manje ngabalale ukuthi kwase kwenzekani wathi ngani siyazi ukuthi kubani ungani wena kulowo mzimba omncanyanyana kanje umfobukeka eyintengentenge encane na wathi uzelani kanjalo na wathi siyakwazi ukuthi kubani ungongcwele ka-Israyeli futhi yindani manje phenzisane uma ningakholwa ukuthi kukhona ukuhlushwa kwesikhathi esizayo sodevele lelani laba bekuvu uzelani kuzosizwisa ubuhlungu isikhathi singakafiki na babazi kukhona ukuhlushwa kwesikhathi esizayo uzelani kusizwisa ubuhlungu isikhathi singakafiki na yebo.
Jesus said, "What's your name?"
Lo Jesu wathi, "Ubani igama lakho na?" Wayazi, wayefuna bona bakuvume. Wathi, "Singuleki yona ngokuba sibaningi." Wathi, "Uma uzosikhipha kule ndoda?" Bukani umfo intengentenge incane nje kuJesu emi lapho nebo nendoda futhi iyayinga baxabula umbutho cishe impela amaketango ayengakwazi ukisho kuyibamba yebo akusiwa amandla mzimba lokho akusikho okuyikhona okubalulekile amandla kamoya ongcwele asempilweni yakho ayiwona abalulekile nebo.
Don't torment us before.
Wathi ungasihluphi isikhathi singakafiki. Kodwa uma uzosikhipha. Bukani isihluku sa ububi. Uma uzosikhipha ukasikumbeni nje sihambe sikhululeke ezweni. Ngoba kulikhulu kusho ukuthi ngabe sizongena yini komunye umuntu.
If you will cast us out, we want to be in somebody.
Uma uzosikhipha sifuna ukuba komunye umuntu. Ukhona sifuna ukukwenza. Sifuna ukwenza isinye isihluku. Lo ngudevele. Ngizobuyela muva nayo. Niyabo lo ngudevele. Ngizongena ngisho nayo niyabo.
Just remember, it's your brother standing there.
Kubulani nje ngumfoweni emi lapho kodwa udevele wafika kuye yebo asenze into enesihluku singabenza laba basekadara ngapha abahlupheke kalokhu ngahle ukuba bathi inhloko umunye wabo wathi asehlele kulo mhlambo wezikulube uJesu wathi sukani kodwa phumani kuyo.
Little bitty guy like
that
speaking.
Oh, hey, umfumo nyinyana kanjalo khuluma kulowo devil. Pumani kuyo lefanele nihambe. Basebengene kulezo zingulube futhi zazinezithithwane bazikhishimisa lezo zingulube zangenwa yizithithwane futhi zasho zehla ngendlela zaye emfuleni zasezigcwele emfuleni zazibinzisa zona emfuleni akunjalo lokho na. Manje ngathi izenza kusobayo devele baphuma kuzo ngoba wabulala izikulube wavele nje wazigijimisa zangenwa yisithithwane zazinesithithwane njenganoma ubani nje senake nambona umuntu enesithithwane solaka na awu lokho nje yikuyini lokho nje lokho yilabo odevele nje yilokho kwenzeka kuzo uke wabona umunye wabo enesithithwane solaka uthi ehe sengiyazi ukuthi kwenzekani igadara manje yebo lokho kunjalo impela abanye nje futhi abambalwa bangena lapho bayigijimisa yahlanye ngokuphelele ngoba udokotela wezokwelapha uzokutshela ukuthi ulaka luyisigaba sokuqala sobuhlanya usho njalo umayo isigaba sokuqala sobuhlanya futhi phethi lokho bekungase kube ubuhlaza lokho ngokudlula konke ngikwaziyo nje obekungalindelekile kungile abaseRoma esahluka sesikhombisa ivesi lamashumi amabili nenhlanu ngivelele ngikhohliwe ngakubuka lokho ngolunye usuku ngikathi ngikuthola kodwa ngiyakhohlwa nje ukuthi kuyini siphendule lo mbuzo womuntu othandekayo uma singathi sikwazi abaseRoma besikhombisa amashumi amabili nambili kungile noma amashumi amabili nenhlanu ngicelisa abaseRoma besikhombisa ngiphenye amakhasi amabili kangikanye kwakunga leso sikhathi ku
I thank God through Jesus Christ our Lord so then with
ngibonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu ngakho ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama manje awumelane angikufundanga nje lokho kahle. Ngibonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu ngalokho ke mina ngokwami yakunjalo ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama.
All right.
Kulungile ilokho impela uPawulu akusho izikhathi eziningi ekuphinda. Nxa ngithanda kwenza kuhle ukhona kubi yabo. Ilokho impela okwenzayo nawe ngenqondo yakho. Leyo inhliziyo yakho yabo. Manje khumbula awucabangi ngenqondo yakho kanjalo awuboni ngamehlo akho.
Neither do you
kanjalo ubona inhliziyo yakho uyakwazi lokho na? Bwazi yini ukuthi inhliziyo yakho yayinomunye umuntu kuyo ngaphandle kwakho uqobo na? Senze isanda kuthola nje cishe eminyakeni emine edlule niyazi ikamelwane elincane enhliziyweni bathi umphefumulo uhlala khona. Sabe weza ngokuzo kuncane kubenembeza na uqala ukwenza noma yini futhi uyacabanga ngishibeka ngaphezu kwesiqongo sakho kodwa ukuza kwakho kuncane kubenembeza kokutshela okwehlukile. Bakathethe umshini wokuhlola manga. Ngibona umngani wami olungileyo uMeli Robinson ehlezi ngemuva futhi angazi noma senake nakubona kwenziwa noma cha kodwa kuyenzeka ngibe nakho zame kwake kwabekwe kimi ngesingesikhathi mayelana nalengilosi yenkosi lapha. Futhi babeka umshini wokuhlola manga kuwe futhi uzama ukuvuma ngokwazi kwakho konke okwedlula konke ongakwenza kahle kakhulu nje futhi ukushelelise ukuthi awuyenzanga into ethize nethize isigebengu. Lo mshini ukuhlola amanga uyobuyela emuva ngo bese uthi wena uqamba manga. Ngiyabonga ngani na? Kungukungangazela kwemizwa yakho abakuxoshayo kulo mshini wokuhlola amanga yabo uyokutshela ngoba ngani na umuntu akezilanga ukuqamba amanga ekuqaleni kwakhe kwasekuqaleni isona nodevelo kuwo ukwenza ukuqamba amanga yabo. Wawu kwakheka wakho kufanele ukuqamba amanga ingaleso sizathu ufanele uphile futhi ngoba wenziwa wadalwa ukuba uphile kuze kube phakade uphile njalo kodwa buke isono sangena sase silethe ukufa emzimbeni bese kuthi-ke ngxa isono singena futhi silethe ukufa emzimbeni khona-ke kusobala umzimba uzofanele ufe kodwa khona phakathi lapho kungahlala kuphile kuphakade uma lowo moya uguqula phakathi kuwe futhi unokuphila kuphakade uNkulunkulu uyovusa lo mzimba futhi ngomuhle kuphela wathi uyokwenza.
So with my mind he said in another place
Dabo, uma ingqondo yami ingqondo washo kwenye indawo ngicabanga ukuthi nginomqondo kaKristu manje kuleyo ngqondo ukhonza ngengqondo kaKristu ukhonza uNkulunkulu yabo ingxenye engaphakathi yabo ingxenye engaphakathi ukhonza uNkulunkulu lokho kuzokuncane kukanembeza kulele lapho kukholwa. Ngifuna ukunibuza sezizake zizaba khona yini izikhathi eziningi ukuthi nina bantu phakathi lapha abaningi beni usibonile isikhathi lapho enanini nazi nje ukuthi kukhona okuzokwenzeka kwakubukeka sengathi kwakungenakwenzeka kukho ukuba kwenzeke kodwa nazi nje ukuthi kwakuzokwenzeka senake nabanakho lokho na lokho yelokho kukholwa lokho kuzwa okuncane kukanembeze kusebenza. Manje uma kuthi kufudumala kancane phakathi lapha ungayibhekisa phansi insinjane elusizo phansi lapho uma kuthi kufudumala kancanyana kuwe.
Now in there that subconscious
manje phakathi lapho lokho kuzo kuncane kukanembeza nebo lapho ingqondo yakho manje uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusho manje lokho akusikho ebengikufuna ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini uma umuntu engazalwa ngokusho angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Manje beningeke niubone umbuso kaNkulunkulu ngoba umbuso kaNkulunkulu ungumoya ngcwele abanye abemi lapha abayikuzwa ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu uza ngamandla washo manje ke umbuso kaNkulunkulu iBhayibheli lathi uphakathi kwakho uphakathi kwakho umoya ongcwele futhi awukwazi kubona lokho ngamehlo akho ngakho ukubona kusho ukuqonda. Sinake nabuka noma yini niyibuka ngo nithi awu angikuboni nje yabo angikuboni nje uqonde ukuthi akuqondi yabo nebo awukuqondi ukubona kungukuqonda.
But with your eyes you look at anything.
Kodwa ngamehlo akho ubuka noma yini kodwa ngalokho kungaphakathi kuwe uqonda ngakho ubona ngalokho yabo ngamehlo kaNkulunkulu uyabuka.
And now hold your point now. Here's a good one. If you're ready for it.
Futhi manje bahamba iphuzu lakho manje nanku omuhle uma seniwulungele uKristu ubuka izinto angaziboni ngamehlo akhe nebo ngokuba sibuka kungabonwayo.
How do you look at it?
Yebo, ukubuka kanjani na ngamehlo akho ngaphakathi ukubona ngokukholwa futhi manje ukufakazisa lokho zonke izikhali zomKristu zenziwe ngobunjalo obungabonwayo. Yini izikhali zomKristu na? Umunye uthi ukubona kungukukholwa. Lo muntu bengeke neze abe ngumKristu ngoba izikhali zomKristu zenziwe ngalokho uthando. Sinake nalubona na? Nilubonile ngokwenza kodwa anikaze nilubone uthando. Uma ungakwenza udonse ingxenye yakho yothando uyikhiphe bese ungibonisa ukuthi lunjani. Yabo,
love, joy, peace, long suffering, goodness, meekness, faith, gentleness.
Uthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubuvu, ubumnene, ukukholwa, ububele, yabo. Zonke izikhali zomKristu azibona ngeso lemvelo, kodwa ziqondwa ngenhliziyo. Nakho lapho khona, nakho lapho khona.
Paul said then,
Paul washo ngengqondo yami futhi nginengqondo kaKristu, yabo, washo ngikhonza uNkulunkulu ngengqondo yami kodwa inyama yami walenza kanjani izwi lelo lapho ekugcineni na? Kodwa ngenyama umthetho wesono.
What is it? My flesh says tonight you are too tired.
Kwini na inyama yami ithi kulobo busuku ukathele kakhulu, umphimbo wakho buhlungu kakhulu, kade uphandle moyini namhlanje, awuzu kuye endlini yokukhonzela kulobo busuku. Lo ngumthetho wenyama, ungahle nje futhi ubabize benyuke bese utshela umfowethu Neville ukuthi thulela imibuzo ezansi bese umtshela ukuba iphendule. Kodwa nebo ngiyethembisa ukukwenza, yabo.
Now my mind only inside the Holy Spirit.
Ngizinto yami ngaphakathi umoya ngcwele uthe gcine sithembiso sakho kodwa inyama ithe ukhathele kakhulu, yabo. Manje inyama ithi manje akukho sidingo wena ntwana enhle encane, uyinto encane enhle kunazo zonke esikoleni. Manje ungamnaki lo mama wakho ngumgingqike ngcwele noma lo baba uhlanya, yabo. Into bazane ebukeka iyinhle kunawo wonke esikoleni. Ngumfana omuhle kunabo bonke, umfana obukeka ebedlula bonke, wakheke kahle ukwedlula bonke, uthandwa kabantu ukwedlula bonke khona edolobheni, yabo. Lokho futhi unikela amalunga akho kulokho futhi uphumela kuphi na? Ekupheleni kophondo oluncane kaso sonke isikhathi, yabo.
Paul said my flesh wants always to yield to that. Your flesh does too. See?
Paulo uthi inyama yami ifuna ukuya, ifuna njalo ukuzidikela kulokho. Inyama yakho iyakwenza nayo, yabo. Kodwa umthetho womoya kaNkulunkulu enhliziyweni unqoba inyama futhi wenza umzimba ujabale lokho inhliziyo yethu kwenza. Hallelujah.
Then if it will do that for a sinner,
bugani manje ke uma uzosenzela lokho isoni manje ke lokho bekungeke kukusebenzele ukugula nakho na. Umthetho kamoya kaNkulunkulu enhliziyweni eyaziyo ukuthi ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina, bami namandla abo ukwenza lokho kukula kulo mzimba ubalalele ngoba kudebele. Nakho lapho khona lokho kunokhilimu kukho, lokho kujula. Ngiyanitshela yilokho, yabo.
Now the law of sin and death works in your flesh, but the law
manje umthetho wesono nokufa usebenza enyameni yakho, kodwa umthetho kamoya wokuphila usebenza enhliziyweni yakho. Ngakho inhliziyo yakho, umoya wakho enhliziyweni yakho uyizokwenza umzimba wakho uthobele lokho ethi kwenze. Kunjalo impela, manje lokho Paul akusho, njalo inyama ngikhathele kakhulu, angikwazi ukukwenza, angenele, ngeke ngakwenza. Ngathi uLois noma uDolores noma omunye umuntu okade ekhuluma kimi ngomoya ongcwele ngenye into noma enye njengaleyo, ngathi ini uDolores wathi yini engenze ngaziza ngaleyo ndlela ngesikhathi nje ebengifanele ngizizwe ngikahle ngaso na. Ngathi uDebele ukubonile usilungele nje ukukwemukela, uthe ngizobeka into encane edakalisayo kuye. Athi ukumpephetha kancanyana, niyazi ethi kupholisa kancane, yabo. Kodwa oh he, lokho kula uvuka khona funa amalungelo akho aphiwe nguNkulunkulu. Lokho Paul wayekuqondile, yabo. Njalo nxa wathi nxa ngithanda ukwenza okulungileyo kukhona okubi. Ngitshela ukuthi yenzani, ngikuqaphelile lokho mngami nami futhi ngizotsha high move ngoba nje nginemizuzu elulwe kambalwa futhi nginemibuzo emikhulu lapha. Angifuni ukunigcina kuze kwedlule isikhathi kakhulu, kodwa ngifuna ukuthola imibuzo yenu okwedlula konke engingakwenza.
Notice
Kuphelani ngingaqala kuseni futhi ngithi ngiyahamba inkosi ngiholele kuyeni endaweni yethize yomhlangano awumfowethu bhekisisa nje yonke into eyenzeka noma ungiyeke ngifinyelele ekhaya lami nocingo oluvele ebangeni elikude luyangena manje ngifanele ngikhulekele abagulayo. Joseph omncane uzogibela aze ayofika phezulu entengeni yami. USara uzofuna ukukibuza umbuzo ubheke uzoqala upiano ngithi ngibeke izandla zami ngaphezulu ngizo ubabayi uzokhulekela abagulayo. Awu babayi buka uJoe wenze lokho yabo nje kudedeleke kuqale kuthi kuthi nje masinye kungaphela umkhuleko sebethathe abathoyizi abo futhi nje ngokumnandi nokudlala kudevele impela nguye. Bese ke ngifika ngapha bese ngithi Joseph bungafanele wenze into ethize futhi niyazi into yokuqala niyazi usengene enjwayelweni futhi nizokujola kubantwana benu bayoqamba manga kini. Awu lokho ngumoya oqamba manga phezu kwaleyo ngane linye kuphela ekhambi lawo. Uswazi lesibhamu akusi wona umqondo wami niyazi isiqusho sokuhlohla isibhamu esihlohlwa ngasemlingeni esesivame ukushaywa ngaso umfundi Jesu uma singene ngene enkathazweni sasivame ukuthola isiqusho sokuhlohla isibhamu esihlohlwa ngasemlingeni ezibhanyini ezindala. Uswazi losihlahla ihikori niyazi izibhamu ezindala ezihlohlwa ngasemlingeni lo akusiyo umqondo kodwa umkhuleko uxosha lo devele omubi lo mntwana kunjalo umkhuleko uyakwenza uma uMartha eqala nje ukuqeshezela ngonyawo lwakhe luncane futhi ephuma egijima futhi ebhekisa phezulu ikhandlana lakhe ungamshaya aze angabe asaba ngisho nanezingubo ezigqokile bengakwenza noma kanjani kodwa nje kubeke phambi kukaNkulunkulu bese ubiza umphefumulo walowo mntwana ube ukaNkulunkulu nje uhlale lapho ngqo nawo ngikhole ukuthi kuyinto edlula zonke ingazi ngayo yebo mnumzane lelo yikhambe ledlula wonke ingazi ngalo ngumkhuleko.
Now let's see now the
manje alisibone manje landelayo lapha uthi uchaza ukuthini kumesela ngaphambili ngaphambiko kuba izwe liqale kukuphi ibhethelini na kumesela ngaphambili ngaphambiko kuba izwe liqale kulungile mngane oligugu asiphenye kwaba seEfesu sathi sokuqala kwendawo eyodwa nje asizukuthatha isikade side kakhulu kulona angicabangi ngaphandle uma ungaphenduleki kahle futhi asiqale nje ukufunda lapha kwaba seEfesu isahluko sokuqala manje into yokuqala ngifuna kusho lokho ukuthi kumisela ngaphambili igama elibi kumfundisi ukuba lisebenzise phambi kwenhlangano yebandla elingaqeqeshiwe niyabo linjalo angilisebenzisi ngezinye izikhathi lapha ebandleni kodwa phandle kwizithameli phandle kwenkulu lapho yonke into inqwatshelwe phakathi evela kuzo zonke izinto ngiyelisebenzisa lelo gama ngiyisebenzisa njalo igama elithi ukwazi phambili ngoba ukumiselwa ngaphambili kuphela ungukwazi phambili kukaNkulunkulu. UNkulunkulu engongenasiphelo ngokwazi phambili wayazi izinto zonke kungenjalo akasuye ongengenasiphelo yabo wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani ngakho ngokwazi phambili wayekwazi ukumisela ngaphambili. Ngalesisizathu ngikholwa ukuthi uNkulunkulu akavele nje njengomoya osemkhathini ophumulayo nje ngiyaphikisana nofakazi kaJehova kulowo mqondo ukuthi kuphefumula kwakho ungumoya wakho ungeke kwaba yiwo yabo umoya wakho usenhliziyweni yakho yabo futhi wathola umoya wakho ngaphambi kokuba uzofika ezweni. UNkulunkulu watshela uJeremiya ukuthi wayemazi futhi wamgcwelisa futhi wamenza uprofethi phezu kwesizwe phezu kwezizwe ngaphambi kokuba aze akhulelwe esizalweni sikanina yabo uJeremiya wokuqala isini. Manje qaphelani ngakho siyabona ukuthi zonke lezi zinto zingukwazi phambili iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokuba uJesu azalwe ngaphambi kokuba uJohane azalwe u-Izaya wambona embonweni wathi wayeyiphimbo lomemezayo ehlane iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili kusukela ensimini yaseyitheni uJesu Kristu ngaphambi kokusekela kwezwe. Kwaba kanjani? Asifunde lokhu kwase Efesu ngokuqala, asiqale nje esahlukweni sokuqala ukuze noma ebese lokuqala. Paul umpostoli manje tifisana ukuthi ukukhuluma kanjani lokho. Ngiyayithanda le ndlela kaPaul. Ngiyamthanda uPaul, nimthandi nina na. Oh, ngeke ngulukule emangelisayo kaKristu. Manje tifisana lokhu. UPaul umpostoli kaJesu Kristu ngendlando kaNkulunkulu. Kubo abangcwele abase Efesu nabo abakholwa nguKristu uJesu.
This is not addressed to the world.
Kapilane lokhu akakukhuluma ezweni, lokhu akukhulunywa kongaphandle. Lokhu kuye ebandleni likuJesu Kristu. Uwo kuthendeki yini lokho na? Ibandla uJesu Kristu. Lokho yingena kanjalo kuJesu Kristu manje na? Ngamoya munye thina sonke sapaphathiza sibe mzimba munye. Manje kanjani? Futhi uqondisa lokhu kubandla abagcwaliswe ngomoya ongcwele. Yabo, hayi ezweni lingaphandle. Magubekini umusa nokuthi uyo kuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Nakabonga uNkulunkulu owethu uyise uNkulunkulu no uyise wethu wenkosi yethu uJesu Kristu osibusisile kuzo zonke izindawo zasezulwini nezibusiso zokomoya ezindaweni zasezulwini kuKristu. Oh, yeah, ubungethanda ukuhlala kwezinye zaleyo na. Awu, siyathanda impela. Umoya ongcwele ofanayo ushilo manje. Njengoba nihlezi ndawonge ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Nkulunkulu usibusisile ngazo zonke izibusiso zokomoya uDr. Rose. Ngikholwa ukuthi lokho yi angikwazi ngokucabanga igama lakho ngokuyisoko. Ngikholwa ukuthi wasemgqeni umkhuleko noma ukuthi ize futhi ngiyakhumbula ngizama ukucabanga ngakho kamuva futhi ngikodwa igama lakho. Rose Austin. Lokho kunjalo na ngireme awawuvamise ukuza lapha ethembekile ngaso sonke isikhathi yilokho ke.
All right.
Kulungile manje makabonge uNkulunkulu kaBaba wethu uJesu Kristu osibusisile ngezibusiso zonke wonke umoya ezindaweni zasezulwini. Ake sibone uma ngifunde lokho ngikucaphuna kahle lokho. Makabonge uNkulunkulu noYise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ngezibusiso zonke zokomoya ezindaweni zasezulwini uKristu Jesu. Sibuthele ndawonye manje ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu.
According as he, now listen, are y'all ready? According as he has chosen
njengalokho manjelani nonke senilungene na njengalokho asikhethela kuye ngaphambi ngishumayele kini ngaphambi kokusekela kwezwe.
Now see, he can talk to the church. He wouldn't say that to babies. But he's talking to the church.
Ngiyeka kusho lokho ezinganeni kodwa ukhuluma ebandleni eselivele likuKristu. Manje wayengeke aphumela lapha kwelinye nje ibandla futhi athi awu manje lokho yilabo abakhethiweyo okuKristu. Manje wena uthi hawo ngiyakholwa ukuthi ngikuKristu. Uma unjalo wemukele umoya ongcwele ngoba leyo yinandlela kuphela ongangena ngayo kuKristu. Abasekorinte bokuqala 12 yabo kwabasekorinte bokuqala isahluko seshumi nambili. Kulungile ngokuba ngamoya munye thina sonke sapaphathiswa sibe mzimba munye ubungumzimba kaKristu. Manje ke sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kahliziyonye. Umoya ongcwele uhamba phakathi kwethu usifundisa usibonisa izinto ezinkulu wenze izinto zifezeke. Wo indawo enje pho.
He said, now you that's been called like that, I want to speak to you. You, the chosen ones that God chose us in Him before
the foundation of the world. Think of that. God chose us in Him before the foundation of the world.
God knew before the foundation of the world that I'd
speak this same subject tonight. Ukuthi ngiyokhuluma le ndaba efanayo kulobu busuku. Ungonge nasiphelo. Futhi ngaphambi kokuba kube khona izwe oh lapha tholana umoya ongcwele manje. Izwi lizowulethe nebo ufike kanjalo ke. Kwathi uPetro sakhuluma lawo amazwi umoya ongcwele wehlele kubo. Niyabo?
Before there was a world.
Kaphambi kokuba kube khona yizwe nani semicabangweni kaNkulunkulu ukuba niphe umoya ngcwele ngoba wayazi ukuthi niyobe nifuna ukuthi wanikhetha yena uqobo ngoba nanifisa wanikhethele kuKristu ngaphambi kwenu noma uJesu noma yimuphi wenu abe semhlabeni.
And he sent Jesus to die to
prepare the way to save the Holy Ghost to bring clean sound. Amen. Oh, Lord, just
I know
that
I may
change my mind. Oh, Lord, just I know that I may change my mind. Oh, Lord, just I know that I may Ucabanga ukuthi akusiko ukuthi ngangifunani ungesizwe izifiso zami ungesiye intando yami kwakungesikho ukukhetha kwami ngangingahlangane nanokukodwa nakho kodwa ngaphambi kokuba yizwe lize leqala uNkulunkulu wasibona wayesefaka igama lethu encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokuba kube khona ngisho izwe ukhuluma ngoNkulunkulu ngoba phandle ngaleya lapho leso sibuke sikhulu ngibona ibanga lokukhanya leminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili ngathi ngibuka futhi ngakubona lokho angitholanga ukuthi ngibone ngesibuko kodwa ngabona isithombe lapho abasithatha khona.
And I just had to raise up my hands there.
I'm going to go to the house. Ngaphambi kokuba kuze kube khona izwe, ngaphambi kokuba kube khona imbulunga yomhlaba, ngaphambi kokuba kube khona ilanga, ngaphambi kokuba kube khona inyanga, ngaphambi kokuba kube khona ukukhanya, ngaphambi kokuba kube khona noma yini, ngenkathi kwakuseyini lokhu kuNkulunkulu, uNkulunkulu nemicabango yakhe, imicabango kaNkulunkulu yaphakade yanikhetha kokumisela ngaphambili, ngokwazi phambili, ukwazi ukuthi nanizoba semhlabeni, ukwazi ukuthi kwakuzoba khona isono. Umuya wathi manje ke kungani kwakungani kwaba khona isono na ukuba sasingakaze sibe khona isono izingxenye zakhe ezikuqiniseki zazingeke zize zibe ngumsindisi kwakufanele kube khona isono ukuze akwazi ukuba ngumsindisi kwakufanele kube khona umuntu ogulayo ukuze akwazi ukuba ngumphilisi. Amen. Nakho lapho khona
had to be that way. It was God who saw it
and knew it was going to happen. The devil had to be that way. Amen.
You're the actor on the scene.
You're the actor on the scene. gitigazi ezingamakhulu mani isigidi 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 sezigitigitigazi zeminyaka edlula ngangingamkhethe kanjani na kodwa wangikhethe amen oh mfuthi wothi ilokho niyabona
chosen us in him before the foundation of the world.
Phambi kokusekela kwezwe kuba sibe ngcwele manje ungazami ukuzenzela ngesingawe ngoba ungeke futhi singabi nakusolwa phambi kwabo mfowethu lokho kuzophendula umbuzo engiwubone lapha emizuzwini embalwa nje edlule ndawo ndawo ngingiwubonile nje oh yebo uthe umuntu engaphila kanjani ngaphezu aphile ngokusondele kakhulu kuNkulunkulu aze angabi nasono na lalokhu ngcwele kusukela kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele futhi singabi nakusolwa phambi kwakhe
his love did it
uthando lwakhe lokwenza uthando lwakhe lwahlawulele izono zami uthando lwakhe lwasisusa uthando lokumfutha namandla amakhulu kakhulu thatha umyeni omthanda ngempela umkakhe ubenga mfela ngesihle nothando lobuzalwane ngokukhona indoda indoda ethize ize kuleli bandla kanye ngasikhathi phandle ezweni yayihlezi endlini yomfowabo kwelo isuku yathi uma-ke yinto ethize ibiyenzeke kumfowethu Bilna yathi ngokujabule bengingakhunsula isifuba sami ukumbambela intamvu niyabo akufele lelo uthando uthando lukhulu kakhulu lunandoda kunalawo angabeka phansi ukuphila kwayo ngomfowabo wabo niyabo ngothando wasikhetha ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe
having predestinated us now there's the word predestinated
manje ephesisani wasimisela ngaphambili manje nanto igama elamiselwa ngaphambili wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe uthini ngalokho mfowethu Mike na ngomangalisi lokho na ukuthanda wokuthanda ngaphambi kokuba kube khona yizwe wayeyazi imvelo yakho wayebazi ubuthakathaka bakho wayeyazi imikhuba yakho wayazi konke ngawo owawuzoba yikho bese kuthi ke ngenkathi yebuka kuwo wonke umhlaba nezulu okukhulu njengoba wawunjalo wathi ngiyakukhetha Fruke gathi egweza lo ngaphambi kokuba kuze kube khona ichashaza lo lokukhanya khona ke wena uphakade loNkulunkulu nxa wemukela umoya ongcwele khona ke uba phakade ngoba une ukanye loNkulunkulu ingxenye kaNkulunkulu ningabona ukuthi ngiqonde ukuthi na uphakade nje njengoNkulunkulu ngenxa ukuthi nje u ngikuBranham kakhulu impela njengoba ubaba wami wayenguBranham ngoba ngiyikazi likaBranham ngikuBranham nobaba wami ngoba ngazalwa ngubaba wami ngikuBranham naye unguWood ngoba ubaba wakho ubizwa ngoWood unguWood kakhulu impela njengoba uJim Wood enjalo unguBanks Wood nje amen Oh hey unguNeville kanxa ukuthi baba wakho wayenguNeville unguNeville kakhulu impela njengoba wayenguNeville uthumo siphakade nje njengoba uNkulunkulu enjalo ngoba siyingxenye kaNkulunkulu amadodana namadodakazi kaNkulunkulu sinokuphila kuphakade futhi singeke size sibhubhe ngiyakubavusa ngomuhlo kuphela Ngomagalizi ngenkathi belungiselela ukunquma ikhandla likaPaul phandle lapho wadingeka hambe leyo ndlela yokufa wabhala leyo ncwadi ukucina kuTimotheo wathi ngilwile ukulo kudle iqedile ibanga lami ngicinile ukukholwa sengibekelwe umkhelo umahluleli olungileyo ayakungipha wone ngalolo suku kungeyimi ngedwa kepha bonke laba bathanda ukubonakala kwakhe
Then death and I'm coming at you.
Ngase kuthi ke ukufa ngizemva kwakho wathi luphu utheselo lakho na ithuna lathi ngizokuthola wathi kuphu kunqoba kwakho na kodwa wayenesibonelo wabuke move Calvary wayesethi kodwa makabonke uNkulunkulu osinike ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu nakho lapho khona ngokufanele kushikumisa amadlingozi kuzofanele nje ukuphila kuyizwi lephuma ukuphila yizwi lokuphila libamba kuphila nabakathi kwesitalo sokumuri kufanele kube kolo kutyazulukayo niyazi omunye wathi pili yini okwenza abantu bavuke bese bephose izandla zabo phezulu noma bathi ayibonge inkosi noma amen bekusisani ukuthi ibhayibheli lithini Upawuli wathi uma sikhulume ngezilimi ezingaziwe ukanjani ongafundile uma ebusizwa uma ebebusisekile ubengasho kanjani ukuthi amen niyabo ufanele wazi ukuthi ukhuluma ngani izilimi ezingaziwa ngaphandle uma kungomhumushi noma isambulo khona-ke ungasho ukuthi amen uma engakuqonda uyakwazi akushoyo niyabo manje hohe bukani lapho ngalelo suku ngenkathi sitha sizongenela uDavid futhi ubanika konke ukudambisa kwewayini nene neqathe elimnandi lenyama nesinkwa futhi ngenkathi sitha siza abazange ukuthi bafanele benzeni futhi babuthana phandle lapho nawo wonke u-Israyeli wabuthana ndawonye phansi kokusoka manje lokhu kuphakathi kokusoka kudala kwabajuda futhi baphakamisa izandla zabo basebethi uNkulunkulu nguNkulunkulu wethu uzivikele ulethe uMose umprofethi futhi wakhipha abantwana bako-Israyeli eGibhithe wabakhuphula bedabula kwadula ngenkathi belele lapho angekho wayesaba wonke umuntu wayesaba ukubathinta angekho ongeza eduze kwefa lakho babesatshwa nokho babesengcosaneli ngesibalo kodwa bonke basusa izandla zabo ngokuba yonke into eyangena kubo babuye batinyelwa wathi wo uNkulunkulu omkhulu kangaka namanje nkosi uma sonile nanka amakhosikazi ethu nampa abantwana bethu abancane futhi sisasizini kuleli hora wathi wo singenze njani na isithe siyeza wathi singenze njani na futhi kwathi basakhuleka umoya wehlela phezu koyedwa phandle lapho ezithamelini waseprofethi esho kanje inkosi awuzukulwe yima uthula amen yehla ngendlela ethize bese uhlangabezana nabo lapho futhi wabangela ukudideka phakathi kwabo base bebulelana nakho lapho khona bamisela ngaphambili ukuba babe ngabakhethiweyo kukristu jesu ngaphambi kokusekela kwezwe manje uthe umuntu akaphile asondele kakhulu kuNkulunkulu ngangokuthi angeke one ngenkathi esekulomhlaba manje chaza uJohane wokuqala esekuqala esishiya galombili kuya kweleshumi
let's see first John 1:8-10
ake sibone uJohane wokuqala esokuqala isishiya galombili ukuya kweleshumi ukuba benginesinye isikhathi esincane ukubuka lena benginawo kodwa angiyothethanga nje bangani bengizama ukuphuma awu ngizothola uJohane emva kwesikhashana kuzoba ngakwelinye icala lamaHebheru kusobala kulungile uJohane wokuqala esokuqala isishiya galombili kuya kweleshumi uJohane wokuqala esokuqala isishiya galombili kuya kweleshumi
If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.
Uma sithi asinasono siyazikhohlisa leqiniso lekho kithi uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba athethelele izono zethu futhi sihlambulule kukho konke ukungalungi uma sithi asenanga simenza umcambi manga nezwi yalikho kithi.
Well now wait.
Awu manje awulinde mfowethu othendekayo phenge nje ngo esahlukweni sesithathu lapha nevesi lesishiyagalolunye usekhasini elifanayo ngo ebhayibhelini lami ivesi lesishiyagalombili okokala nje owenza isono ungokasathane ngokuba usathane wona kwasekuqaleni indodana kankulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kasathane lokho nje ebengikhuluma ngakho niyabo unkulunkulu emisela ngaphambili ekwazi
Whosoever is born of God does not commit sin. For his seed remains in him, and he cannot sin because he is born of God.
Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu ilokho nje izwi elikushoyo manje uma nizophikisisa lapha uma sithi asenanga simenza umcambi manga nezwi alikho kithi manje abanye abantu bathi awu manje nansi intombazanyana enhle noma umfanyana omuhle abakaze bone kwasekuqaleni nje uzalelwe esonweni wabunjwa ebubini ufika ezweni ukhuluma amanga uma uzalwa kulelizwe ngumqambi manga uyisele yiyo yonke into ekhona nje konke sono hhayiyisela ngoba awukebi kodwa uyiyo kodwa une awusuye umqambi manga ngoba awukaqamba manga kodwa lowo moya kuwe uma uzalwa ngoba ungowezwe yingani sizathu ungeke waba nenguquko ukuguquka ufanele ufe futhi uzalwe
and you cannot have
futhi ngeke waba nokuzalwa ngaphandle kokubethelwa, ungeke waba nokuvuka, ufanele ubethelwe ezintweni zezwe ukuze uvuse kuKristu. Uma uzoncike emiqondweni yokuhlakanipha kwakho kwakho kanjalo njalo, awusoze wazalwa ngomoya ongcwele, ufanele ukhohlwe njengoba kwenza uPawulu. Konke lokho ake akwazi nokungazi lutho phakathi kwenu ngaphandle kukaKristu Jesu, futhi ngazalwa ngobusha kabusha. Oh, uma lapha, uma bengingakufinyelelisa kini, yabo, ngokuzala okwenza okusha, igenere isidala esisha, lona impela igama lesiGreki lapha, njengoba bengilibheke kuzichazamazwi sesiGreki, ilexicon, ngolunye usuku, igama elithi ukuzala lisho okudaliweyo.
When he says you are a new creatures in Christ Jesus.
Umalithi niyizidalwa ezintsha kuKristu Jesu, kunegama lapha isidalwa igama okudaliweyo. Ngokudaliweyo kusha ayezweni kodwa kuKristu Jesu, kade ungesisha. Manje wawusezweni futhi wathi oh uyazi izinto ezifikethisiweyo, izingubo ezinhle noma enye into ethize enhle, futhi bha inkolo iseceleni, yabo ngiya esontweni impela, ngifuni kuya sekweni, kodwa niyazi namehla bahlansundi ntobazanene noma izinwele ezincane eziyinkimbikimbi zomfana noma ukakhulu, niyazi into ethize noma yenge into nje ukuheha ukunaka noma ukukhanuka noma ukuphuza noma into ethize noma yenge lapho, lelo yizwe usezweni.
And the Bible said if you love the world and the things of the world,
nebabele lathi uma uthanda yize nezinto zezo, uthanda lukaNkulunkulu lokho ngisho nakuwe, ngakho ukuze ukukhiphe lokho kuwe, ufanele ufe, ufanele ufe, ubethele futhi ubele futhi ufuswe ungokudaliweyo kusho kuKristu Jesu. Manje ngaphambi kokuba wemukele umoya ongcwele, ukholele ukuphilele kuphakade, kodwa unakho ukuphila kuphakade uze wemukele umoya ongcwele, ngoba ungukuphila kuphakade, umoya ongcwele unguNkulunkulu, ungukuphila kukaNkulunkulu kuwe, khona ke unokuphila kuphakade. Saniya kuqonda lokho manje na? Niyabo bukani, niyabo ukholela kukho. Lindani, nansi into enhle, nina besifazane, ningixolele ngalokhu, uma kuzwakala kungubu luhlaza kakhulu, yabo, kwenza iphuzo, umama kukhona kuphila, kodwa noma kunjalo, leyo ngane ayikazalwa, kodwa uma uyiphatha kahle leyo ngane bese ulandela imigomo yemvelo, leyo ngane izozala ngokujwayelekile. Kodwa uma ungasebenzisi yonke into ngokwemigomo yemvelo, udedela ukulimazeka kunzima noma kushayeka noma into ethize yenzeke izoyona, niyabo, kuzoyibulala ingane ngaphambi kokuba izalwe.
Awu,
yileyo-ke indaba, kulimala kuvela kuSathane. Sathane uthathe imicibisholo enobhoyizeni yasezokweni bese ezama ukulimaza ibandla elisekusikweni linengane, futhi ngaphambi kokuba yize izalwe iyayibulala. Kodwa uma nje uthathe iBhayibheli bese uyayondla uyipha ukudla kwezingane, umama uthathe amavithamini. Awu, leli ivithamini eledlula wonke engaziyo ngane, ivithamini kamoya, yabo, uyakwakha. Manje ibandla belifanele ngabe lithathe amavithamini kamoya, namavithamini likhona lapha, yonke incwadi egcwele wona, futhi lifanele ngabe lithathe amavithamini kamoya lifunda lalokho kulethe ingane kuzalweni. Niyabona ukuthi ngisho kuthini na? Manje ufa mncane uma enokuphila, unokuphila ngoba izicubu ezincane ziyanyakaza futhi ziyakhahlela emva cishe kwezinyanga ezintathu futhi noma ezine, bese kuthi ke iyakhahlela futhi iyanyakaza kodwa ayikazali okwamanje. Kodwa ithi masinyane ngalethwa ezweni udokotela, umama noma umunye ayiphakamise bese ayithonsele kancane, wa nanso ihamba, niyabo, bese ke iqala ukuphefumula futhi ithi nje masinyane ingaphefumula umoya wokuphila, bese ke iba ngukuphefumula ophilayo. Futhi lokho-ke ngezinye izikhathi usulungele ukwemukela umoya ongcwele na usekusikweni, ufuna ukubelethwa bangake phakathi lapha kuleso simo khona manje, ifuna umbhaphathizo kamoya ongcwele ngempela, ufuna ukwazi ukuthi kuyini, ufuna ukuthola angene kukho na, ubani ufuna umbhaphathizo kamoya ongcwele na, phakamisani izandla zenu. Yabo, usekusikweni, ufuna ukubelethwa, okudingayo ngukuthonsula okuncane kwevangeli, into encane engukuthi bese uyatezuluka, utuma. Futhi uma kwenzeka ngiyazi ngicabanga ukuthi ngiyahlanya kodwa uyazizwa nomqondo kaKristu ongukuhlanyezwe nempeleni into ethize itazuluka phakathi bese ke lowo moya uyakukhulula bese ke ulokhu uze njengoba ngasho kumuntu kunjengepayipi elidala elivalekile bese ulidlokodla ngocingo oluncane bese ubamba lolu cingo ziki 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 futhi kukhona kukhulu kugeleza kwamanzi ezama ukwedlula ziki ziki ukuthole kodwa uyazi ukuthi kukhona into ephezulu lapho ungayizwa iphezu kwalapho ekugcineni bese kuthi yebo besikeshana linike okukhulu kukazi kudonsa bese kuphuma amanzi kepayipi kungaleyo ndlela-ke bese-ke amanzi elokhu yeza nje kungaleyo ndlela-ke umoya ongcwele isono savima mapayipi uhlala uqhiyambe bese uthi ngiyakhophoza uyazi bengingekwazi nje ukusho lokho ngiyesaba abantu bacabanga ukuthi bengikumkinqiko ongcwele niyabo lokho yi manje uma uza lokho kudluthelwa kuncane kukamoya ufuna ngaphezu kokuphila ufuna ngaphezu kokuphila kwakho uqobo usho lukhulu kuwe ngifanele kibe nawo kungentshelo ngife into yokuqala uyazi ukuthi kukhona okutholile uthi yilokho-ke nkosi ubonxile isivimbo nasi size siseko ohe ukhululekile uhe angikhathali uma umongameli izinhawa ubehleli lapha bengiyothi udumo kunkulunkulu igazi lakhe lizokusindisa uPetro nabo wayesemuva phakathi ngemuva lapho ePentecost ecashile ethi lunguzane emnyango ukuthula impela libone ukuthi abekho yini abalawo majuda phandle lapho abezayo qhabo ngibone namunye wawo khulungile thulani ngempela bafo ngiyanditshela uma eke aze enyukela lapha azosidoza sikhiphele ngaphandle yikho konke kukukho nje dlala usondele bonke babehlezi lapho futhi ngokungazelelo kuvela enhlokomo ezulwini njengoyokuvunguza komoya namandla iqala ukugcwalisa yonke indlu babehlezi kuyo into ethize iqala ukwenzeka basho baphuma kuleyo ndlu bahamba bavula geleka qeba inyango basho bahamba behlengezinebisi bayangena lapho bediyazela njengezigejele sabadededa kiye ngaphansi komthelela kamoya nje bedazuluka futhi beqhubeka bathi la madededa kiwe balaleleni ukwandela kwala lilunguza emnyango lo waphika ujesu ezathi kaleyo ekubethelweni wathi ngangingamazi kisho usifazane omncane wathi awu ukukhuluma kwakho kuyakukhaphela ngomunye wabo wathi wathuka wathi angimazi kodwa ngenkathi leso sivimbo sibhonculwa ngenkathi umoya uqala ukukhophoza kuye wathi madoda asejudiya nini nakhile ejerusalema makwazeke lokhu kini futhi libeke indlebe kini amen ngikubazi makwazeke lokhu kini laba ngabadakiwe umele ibandla laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu lokhu kuseyihora lesithathu elemini kodwa lokhu yilokho kukhulunywe ngomprofethi ujoweli kuyakuthi izinsuku izokuphela usho nkulunkulu ngiyakuthi lo moya wami phezu kwa yonke inyama umehluko nje pho he ngiyazi ningahle licabanga ukuthi lena yinto esabeka kakhulu kodwa ngifanele ngineze libone ukuthi yini iqiniso hlalani nalo manje impela ninokuphila okuphakathi manje kuchaza lokhu uthi uma sithi asenanga bonke bonile futhi basilelelwe yinkazimulo kankulunkulu senza unkulunkulu umkambi manga wathi niyogona uma nithi anonanga ngingazalela ebandleni lebhaptisti ibandle lemethodist ibandle lepentekosti ibandla lepresbyteriyeni kazalwa lokho akwenzi nomncimo ehloko fanele uzale uphume kulo futhi kunjalo uma sithi yasenanga umenza umqambi manga nezwi eliyiqiniso bangako waziyo ukuthi izwi liqiniso nayo ekuqaleni wayekhona ulizwi nolizwi waba inyama nolizwi bangicelise baba ngeqiniso izwi lakho liqiniso futhi wayeyizwi nebo nezwi noma uKristu akekho kuwe wayeyizwi bangako kwaziyo lokho nani yabo kulungile sizokufunda kanjena-ke uma nithi anonanga nimenza umqambi manga noKristu akekho kini niyabo niyabo manje lokho niyabo nxa nithi nonile ukuthi anonanga linephutha lifanele nizalwe ngokusha manje sizophenya ngapha kuleli elinye ivesi lowozelwe ngunkulunkulu akenzi isono ngokuba manje yini isono na ubani osho lokho omunye na ukungakholwa ilokho ipepeli lakushoyo sinye kuphela isono nalokho ngokungakholwa kunjalo ungakholwa usilahliwe vele niyabo ngakho thina isono sangempela sisodwa manje uma uthi awu manje uyawulinda mzuzu ngikhona ukuthi bangahle babe nomoya ongcwele kanjalo ngalezo zinsuku kodwa ngikhona ukuthi kunjalo kodwa mfowethu iphepheli lathi isithembiso ngeselini sabantwana benu ngiyazi kodwa uyona khona lapho awukukholwa uNkulunkulu akusho uJesu Kristu kuyenezela namuhla naphakade cha safundisa ukuthi ngigathala ukuthi ufundiswane iphepheli lathi wathi wonke amazwi omuntu wabengamanga nawama beqinisi kulungile wathi awu ngokukhulu kuyena kodwa angi usho ukuthi nguyena na ya ibandleni yenze izinto ezifanayo azenzayo ngenkathi yeselapha ngeke ngakukhole lokho wena uyona futhi lozele kuNkulunkulu ngumoya ongcwele akazisho lezo zinto futhi uma yethi unomoya ongcwele futhi esho lezo zinto lobo ngubufakazi bubonakalayo ukuthi akanawo ngikathala ukuthi wenzeni umengakholela kuphiliseni ngokukaNkulunkulu engakholela emandleni okuvuka engakholela kumoya ongcwele uthululwa phezu kwethu ngakho impela nje njengoba wenza kulowo nyaka wokuqala uNkulunkulu nguyena nje izolo namuhla laphakade izinto ezifanayo abapostoli abazenzile zenzeke khona manje ukukhuluma ngezilimi nokujabula nazo zonke lezi ezinye izinto uma bengakukhole lokho akazelwe nguNkulunkulu ngokuba lowo ozelwe nguNkulunkulu akazenzi lezo nhlobo zezinto ungabona njalo ke ukuthi bazele nguNkulunkulu yini uma uyinyukele kumfo bese uthi dokotela PH sibanibani Felisi ngihlonishwa dokotela sibanibani okungukuthi kudle ngifisa sengathi nganginaso iziqu kodwa ngabe kunjalo ukuthi ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kufanele kuqhutshwe ebandleni njengoba kwenza abapostoli nje na qhabo uyona ungonga kholwayo kunjalo wena uthi yakhona ukuthi semukela umoya ongcwele njengoba benza lapha na ngifunda ngapha ephepheleni ezenzele isibili lapho elithe ngabe futhi wathulula umoya ongcwele futhi badiyazela sengathi babedakiwe futhi baphumela lapho base bekhuluma ngezilwimi zalaba abantu nezinto ezinjalo baziphathise kwabantu abadakiwe nebandla lacabanga ukuthi babedakiwe uma semukela umoya ongcwele namhlanje ebandleni le-Baptist yethu Methodist yethu Presbyterian yethu noma kungahle kube ago angiziboni thina senza lokho awuke kutshela mntwana lokho kwakungoko labo nje abayishumi nabili yona akazelwe ngumoya kaNkulunkulu ngoba ibhayibheli lathi lowo ozelwe ngumoya kaNkulunkulu akabi ngongakholwayo uyikholwa futhi ange kungani na
oh here it is the dove is in him leading for the spirit of God is in him and he cannot
Wona ngijuba likuye limola ngokuba umoya kaNkulunkulu kuye futhi ange uphike ngeke uma kungumoya kaNkulunkulu uNkulunkulu angeke liphike izwi lakhe uqoba uma ngiphike izwi lami uqobo khona ke ngiba ngumqambi manga futhi uma uthi unomoya kaNkulunkulu futhi uphike izwi likaNkulunkulu kuphakathi kokuthi uNkulunkulu ungumqambi manga noma wena ungumqambi manga kunye noma kokunye ngiphabela lathi ngamazi omuntu awabe amanga nawami abe iqiniso umuntu ezelwe ngumoya kaNkulunkulu angeke angavumelani nezwi likaNkulunkulu fanele asho ukuthi ungoqinisile angeze lutho lunye leli iqiniso Lelana ke ngikufunde lokhu futhi lawozele uNkulunkulu akenze sono ngokuba imbewu yini imbewu kaNkulunkulu na isithembiso uAbrahama inazo imbewini yini imbewu manje na uKristu ngabo Kristu imbewu kaNkulunkulu na uyimbewu kabani uma engesiyo na kulungile uyimbewu kaNkulunkulu imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye Ngokwelo zelo kuzohlala hayi kusuka emhlanganweni uyemhlanganweni kodwa ukaphakade manje uma nifuna ukubhala phansi ubhalo wenu walokhu abasefesu besine amashumi amathathu ngikamdabukiza umoya ongcwele kaNkulunkulu nebekwa ngayo pha ukuze kube lusuku lokuhleka kwenu
The seed of God remains in him and he cannot sin because
Indiya kaNkulunkulu ihlala kuye futhi akana kona ngoba uzelwe kuNkulunkulu angeke yangalikhole izwi likaNkulunkulu manje uma ubona umuntu engavumelani nezwi likaNkulunkulu futhi ethi wo lokho kwakungokomunye unyaka sibe sithembiso sikulowo othandayo makeze khumbulani nje ungongakholwayo futhi akasuyo kaNkulunkulu bekungangcono sime lapha besingeke na sikale sini na ohe nginengi nje angifuni kubiyela lapha ngesonto ake ngithole lena ngokusheshisa ngempela nje ngempela ngingayithola na kuhle kakhulu nje anicabanga ukuthi kuhle na oh yizwi likaNkulunkulu kulungile
Brother Bram, what must a person do
uthi Branham umuntu fanele enze njani ake ngiyubambe lobo ubengo ngokugcina ngithole lona lapha siyoba njani kuvukeni na njengoba sasinjalo ngenkathi sishona phansi impela ukuvuka nje cabangani ngalokhu le ncwadi iwela phansi futhi ngithathe le ncwadi incwadi ehlukile bese ngiyishintshanisa lokho akusikho ukuvuka ukuvuka ngokuvusa kufanayo kwashona phansi.
Was Jesus resurrected?
Ngabe Jesu avuka na? Ngabe bamazi na? Ngabe wayemi nabo? Jesu ofanayo na? Nelo Jesu ofanayo owakhushulwayo uyofika futhi ngendlela efanayo njengoba nimbonile muva. Ukuvuka kufana nokuthi nje uma ufa uvuka kanjalo ke ufa njengomuntu esenyameni uvuka njengomuntu esenyameni lokho kunjalo impela nje kanjalo nokuvuka kuyafana nje besingachitha amanye amahora amabili kukho kodwa bekungangcono singaqali chaza mebheru esine nelesithupha ngokushesha impela manje sithola lona ngokushesha impela uthi ukuqhathanise namahebheru eshumi amashumi amabili nesithupha amahebheru esithupha nelesine ngiyaxolisa isithupha isine neseshumi amashumi amabili nesithupha ake sibone ishumi amashumi amabili nesithupha kulungile ngiyithole khona lapha niyabo ngoba kunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha iziphiwo sasezulwini benziwa abahlangakuyeli kumoya ongcwele banambitha izwi elihle likaNkulunkulu nabandla ezwe elizayo uma beyohlubuka ukuba bazibuyisele ekuphendukeni lokhu baphinda bazibethelela indodana kaNkulunkulu kabusha bayithela ngehlazo obala lokho kuhamba kuqhubeke ngo bese kusho ukuthi yini manje bukani nganginakho lokho ngobunye busuku bangaki owaye lapha ngikathi ngikuchaza lokho na kulungile seniyazike ukuthi kuyini niyabo yelawo makholwa athiyeka imcelini bangaki abafunda imuva kodwa Deuteronomy oqala lapho lapho izinhloli zahamba zayongena ngo lapho futhi zanambitha okwezinto zaseKhanani okukuthi iKhanani ayisiwo umfanekiso wesikali seminyaka eyinkulungwane bangako kwaziyo lokho na ngisho ukuthi isandla esisodwa nje tuni kunjalo iKhanani ayisiwo umfanekiso wesikali seminyaka eyinkulungwane ngoba babe nezimpi ukulwa ukubulala nayo yonke enye into eKhanani efanekiswa ongcwele eKhanani ngumfanekiso kamoya ongcwele igibithe iyizwe abaphuma kulo ihlane ilapho abangcweliswa khona ibandla libizelwe ngaphandle iKhanani ilapho abazinza khona ngomoya ongcwele nebone bo ngoba babesalokhu benezimpi futhi uma ningakholwa ukuthi nezimpi ake nje uthole umoya ongcwele.
What are you doing, Canaan? They were possessing their rights. What's that
now? What's that? Babepethe amalungelo abo uDumo. Babepethe amalungelo abo. Futhi babengena kuwaphatha amalungelo abo baze bangene eKhanani. Babengena lutho olungolo lwabo ehlane. Manje ke nxa befika eKhanani baseke beba namalungelo futhi sinamalungelo uma wemukele umoya ongcwele useKhanani ufanele ulilwele. Yonke iyinjwe lomhlabathi ufanele ulilwele. Yebo mnumzane. Ngale sesizathu abantu bethimi futhi Branham ngikhulekele namhlanje kulungile sizobona ake ungene ngale eKhanani kanye mfowethu futhi uyaqonda ukuthi ungowakuphi bekisise umkhuleko oqala ukuphendula yebo mnumzane wena uthi buka lapha sathane kelingela ngingikumiyazwa lokho uNkulunkulu washo njalo teta unjalo kunjalo suka emhlabathini wami yebo Zabantu wako kusho sathane nginesitetemele sekeyitela kuwe teta awunayo ngizokuthumelele nojizi yokuqondisa kukamoya ongcwele uyateta impela ufanele manje manje labo senambithe iziphiwo zasezulwini manje bekusisani ngapha uma sona ngamabomi leshumi leli lamashumi amabili nesithupha lesahluko seshumi uma sona ngamabomi emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesono. Manje ukunye kwakho yilapho nje ukunambithile nokulandelayo yilapho omukele khona futhi wathola ukwazi kwalo. Manje ke uma wona inina ukungakholwa manje bekusisala ukuthi yomibili ifundeka kanjani nebo uma ungakholwa ngamabomu emva kokuba sewamukele ukwazi kweqiniso. Manje ke ake umzuzu nje ake ngikuthole lapha. Uma sihlubuka sibuyiselwe eqhubulo wethu kunakwenzeka kuba labo sebeke bakhanyiswa banambitha eziphiwo esihle sasezulwini basinambitha yabo benziwa abahlanganyeli yabo umoya ngcwele banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla yezwe elizayo futhi uyaqhubeka wehlela lapho futhi uthi uma uhlezi ngophakathi njengamakhakazi njengemvula ifika njalo phezu komhlaba uma uhlezi phakathi njengamakhakazi umoya ongcwele wehla futhi wawujabulela kakhulu impela njengabo bonke abanye kodwa mayelana nokubeka izandla zakho kuwo noma ukuphuma nokungena futhi usebenzele inkosi futhi wenza okuthize ngakho qhabo qhabo ngeke wakwenza lokho niyabo khona-ke lokho kukhombisa ukuthi umoya kaNkulunkulu awukho kuwe niyabo khona-ke uvele nje uzisongele ngaphandle okuphela kwawo kungukushiswa
but over here if we disbelieve now what is sin
kodwa ngapha uma singakholwa manje yilisana nawo kungakholwa uma into yazisiwe kuwe bese uyasuka kuyo ngamabomu bese uthi ngifuni ukwenza lutho emva kokuba usuyibonile ayisoze iphinde imemeze enhliziyweni yakho usuphelile kunjalo wone wasuka osukini lakho lomusa uyabo ukuba uma singakholwa ngababomu manje ebhayibhelini lami nginakho kumakweli lapha lapho ngu-M ukufundeka emphethweni lapha kuthi isono bengakholwa ngamabomu yabo yabo ngamabomu emva sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesono uma usuka uhambe bese wala uNkulunkulu ngamabomu emva kokuba konke kwenziwe kwaba kuhle kuwe uNkulunkulu wakunika khona nebo kepha kuphela ukulindela ukwesabekayo ukwahlulela umlilo oshisayo oza kuqeda iphikankani odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezindli kafakazi ababili noma abathathu nithi ufanele ukushaywa kakhulu kangakanani kunalokho afaneleke lowo onyathele ndodana kaNkulunkulu wadelela isivumelano angcweliswa ngalo okungengcwele futhi wahlambalaza umsebenzi womusa na hoye kuyoba njani na umshumayeli umfundisi ake sithathe nje isizathu ngingumshumayeli ake sithathe umshumayeli wenyukela lapha uyeza uyenyuka uzisho ukuthi ungumkristu uhlanza impilo yakhe lapho angasaphili khona ngokuphinga nezinto nhlobo uphila ehle impilo ehlanzekile wenyukela lapha musa uNkulunkulu ubumuhle kuye bese ihamba eqonde ngo angene ekwazini umoya ongcwele nabo inyuke uNkulunkulu umholela ngo ekufinyeleleni ekwazini umoya ongcwele futhi lapho uyawubona kodwa uthi manje linda mzuzu ibandla lami ngeke lakumela lokho bengingekwenze lokho bangangixosha umkhandlu ubungangixosha umhlangano obefundiswa olandelayo ngingakhishwa ebandleni akusekho umnikelo ngesono ngoba wathetha lona impela igazi elamngcwelisayo futhi laze lamfikisa lapha ekwazini iqiniso walithatha njengokuthi laliyinto engafanele futhi walinyathela phansi kwezinyawo zakhe emva kokuba uNkulunkulu emhole isitebhisi ngesitebhisi enyukela lapha kumoya ongcwele wena uthi manje awulinde umzuzu futhi uqenem umzuzu nje moya ophilkristu uzokwenza lokho niziqaphelile izinhloko ezimbili zayo na wayekubani ujude iskaroti na udevel lathi wayeyindodana yokulahlwa yini ulahlwa na isihogo uyindodana yesihogo vele esokweni futhi wayesokweni noJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wavela ezulwini wabuyela ezulwini ngenkathi bobabili befa eziphambanweni nje nazi yini ukuthi uJuda wafela esiphambanweni na bangako kwaziyelo khona wafela emthini uJesu wafela emthini futhi wanqunywa yilokho kuphela uqalekisiwe ofela emthini futhi uvele esokweni futhi iphethisane ukuthi yini ngangokunyenya ngendlela yakhe eyongela ebandleni lokho kuphakeme ngangokuza kwakhe manje niyabona ukuthi angakhohlisa kanjani na manje uJuda yafika yini na umphathisikhwama umzalwane esebenza ebandleni umphathisikhwama ebandleni waqhubeka wanyuka wakholwa enkosini uJesu Kristu futhi walungisisa